assembled this morning in
the name of the Lord Jesus.
And after praying much and
smarting, I didn't get up early. I was kind of late getting up. I was in a nursing home.
There's only one bad thing.
Perhaps so many things that are
Kakulu.
alibabona bakwa heaven apha kodwa balapha ndaweni ithile nje khona abaphoswa nayenye bayeniyazi ukuba zingabi imayeli abaziqhubayo khona ecawe ukuza kuva intumayelo lishumi nesithathu lamakhulu emayeli abana kuphumelela kolo hambo ngaphandle kokuba bachithe amashumi amathandathu okanye amashumi asixhenxedola ngeveki ukuza enkonzweni injalo loo nto ngexesha benyuka besapha kunye nosapho lwabo bawelele ngapha bahlawule
Not only that, but here's a little brother from down in Alabama.
Ngoku asukuphela kwabo kodwa kumzala nomncinane osuka eAlabama. Ukuba malunga nomgama olingana lowo njalo ngeviki umzalana obethu bani. Umzalana West. Ngikhangele kanje ngomfanyana nje kum ungitata unetshela labantwana kodwa uhlala nje endikhumbuza uba ukhangeleka esemtsha kakhulu indiyena enkosikazi yakhe umzalwane West umzalwane nodade fama abasempaya emva esuka ezantsi famacon egeorgia kunye nodade ungrin esiphelweni bavela ezantsi ememphis etennessee ingaba bakhona kusasa nje adla ngokubakhona udade ungrin kunye neqela elivela ezantsi Memphis, Tennessee. Wait, yeah. Back on there is others on this list. 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 Chicago. Kwaye kakade nje ndaqineka emva kwenkonzo yaze loo ndoda egoduka ingandibonanga enye ifike ivela ngapha eIllinois kwindawo ethile ukuba loo ndoda ilapha ngale ntsasa ngawona mnandi ama-apile nencasa ndakhe ndawadla aziyandiphathela isitya sama-apile ukuze omnye wabazalwana abavela egeorgia ndakholwa ukuba bekulapho kwindawo ethile undiphathele ingxo enkulu yamandongomane amakhulu alingana nala mabheka amakhulu okuphatha kwaye oh ndiyawadla kanene khona ngoku ndiyikakade andizizi zakumnandi kwezi suku andizange ukusukela ekudulukeni kukamama ndifuna ubuso benkosi ngenxa yombono omtsha ndidla kuphela izinto ezilula ezinjengokuba ndikancinane kangangoko ndinokuzithwala ndifile emzimbeni ngamashumi abini eponto obunzima oko kukuthi ngoku andizilanga andenza nganjalo hayi oko ukwenza nje loo nto asitokunikela ngaloo nto enkosini kumele kukuyinika inkosi okona kungcono unakho hayi nje kwenzekile ndabona umzana usama abanye phaa emva kananjalo baninzi kakhulu ndinje ngokuba kuxa epheleleyo bendixhaphazela abantu abathile aba besihlalise umama nezinto ezinjalo kwaye udade unyaniseke ngenene wayelapha ndiyalibala igama lalo mfazi ukuba ukho ngale ntsasa ndicela uxolo kodwa omnye wabo wayengudade ubhila nomnye wayengudade nomzala nostefi kwamnye nabaninzi nindazi kakhulu ninonke ngoku de nazi ukuba andizimisele xa ndithe ndanegama endiliphosayo okanye ndibe nomntu endimqakathileyo indlela ababenyaniseke ngayo bebonke kwaye amanye amaxesha xa ndimi apha ndiye ndithethe ngomntu othile othe qatha engqondweni kodwa ngaloo nto ndithethe elo qela lilonke wonke umntu uyabona kumnandi nje kakhulu ukuze ngoko wonke umntu uyathandeka ungonobubele futhi kwaye ngenene sinombulelo ngaloo nto ngengoku ngale ntsasa siza kuzama ukusondela kwilizwi kathixo kwakhona ngoku ndingathanda ukwenza le ngxelo icace ngenene yokuba andizi nje nakuyiphi na inkonzo ukwenzela nje ukuba ndibone andizi nje ukuze ndithi ke ndifuna ukuthi mhlawumbi ndithandaze inkosi ndiphe umyalezo yakwenza nje abantu bonwabe ngenene bakhwaza ndiyifumene kakhulu into enjalo kodwa kwaye siyayivuyela loo nto ilungile yabona iyamangalisa yabona kodwa uyazi ukuba nkosi zikhokelele iingcinga zam kwinto eya kuba luncedo ebantwini eya kuba kubeka kwindawo esondele ngakumbi kuthixo ukuze ibenzele into kangako ingabi ukubakha ngokwasemoyeni kangako koko ibakhe elwazini nasekukholeleni uthixo ukuze bazi uba mabeme njani na lwakufika utshaba bendithetha nodade obelapha phezulu esitelele kule veki udade uphama uthe wayefuna ukuba kwakutheni na ukuze ndihlale kwelizwe ungangena nje apha uphume lonke ixesha ndifika kule ngxingwa ndiyakugula nje ukuba ndingene akukho mpilweni njengenene ukuba sengxingweni siyayazi loo nto kodwa baninzi abantwana bakathixo balapha ezantsi kwaye ngoko ngolunywele zisuku ndifuna inkosi ngoku ukuze ndifumanise umyalezo wenene othe ngqo osuka kuthixo yabona kwaye ngoncedo lukathixo ndikhangele nje ekubeni ndiyabambelele ade abuye thetha ukuthi andinike ingxelo ethile kuba ndiva ngathi kumelwe ukuba kukho into eza kwenzeka apha kufutshane ndifuna ukwazi ukuba yintoni na kwaye ndifuna ukwazi ngokuvela kuthixo ngqo ukuze ndibe nokuthi itsho inkosi yabo ukuze ube wena abantu ngoko bazi ukuba asindim ngoko ndifuna ukuzama ndiyenze ngokuze okanye ndive kuye kuqala kuba ukuba ubeke amazwi akhe emntwini lungile ngoko ayisengulo mnguye ngoko ukuba umntu uyithetha loo nto ngokwakhe ngoko ayisayi kuphelela ntweni konke kodwa ukuba ilizwi lenkosi lisemntwini liyakwenzeka lize libe lelichanekileyo kanye nantso into esayalelwa yona ebhayibhileni ngaphaya malunga nesahluko samashumi eDeuteronomy ndiyakholwa ithe khangelani ukuba ubani uthetha egameni lenkosi kuze oko ngeke ngoko musani kumnaka lo mntu yabona kodwa ukuba uyithethile yazenzeka ngoko kungcono nimve yabona ngokuba ivela kuthixo nanko indlela enze ngayo uthixo unenkqubo yakhe eqhelekileyo ebekweyo apha ebhayibhileni yazi uba ifundwa njani naloo nto kodwa kukho izinto ezithile eziya kwibandla nakwixesha nezinto ezizezinye athi wazibhala ebhayibhileni ukuze abeke izwi lakhe ngaphakathi emntwini aze alithethe yabona alithethe engoko indlela yokumqonda loo mntu kufumanisa ukuba yenzeka ngaloo ndlela ithethe ngayo na ngoko ukuba yenzekile ihlale isenzeka ngaloo ndlela ke ngoko yazi uba oko kuvela enkosini ukuze sibe nethemba lokulungiselela izinto ezizayo.
I want to read two or three places in the scriptures this morning. And I want to read first out of the book of Exodus and I believe about the fourth chapter.
Ndifuna indawo ezimbini okanye ezintathu esibhalweni ngalentsasa. Kwaye ndifuna ukufunda ukuqala kwincwadi ye-Exodus. Kwaye ndiyakholwa amalunga nesahluko sesine se-Exodus okokuqala.
And now
engoku ndisenokukhe ndivakalise ngeli thuba ndilungiselela ukufunda ezi zibhalo ndingakhe ndivakalise oko ndifuna ukuthetha kuni oko inkosi kubeke entliziyweni yam ukuze ndithethe ngako ngale ntsasa andazi ukuba yintoni na iyakuyenza ngoko ebantwini mhlawumbi ijolise kumntu omnye apha mhlawumbi umntu othile kwabaphulaphule ikhasethi kwenye indawo kodwa ndifuna ukuvakalisa oku ngale ntsasa ndiyacinga ukuba ngentsasa ecawe ephelileyo ndishumayele ngengqina lenyaniso ukuze ngale ntsasa ecawe inkosi ithandile ndifuna ukushumayela ngomqondiso wenene ongaqatshelwanga umzalwana ophoma ebendixelela phezulu ukuba kwintsasa ecawe ephelileyo ndandithetha ngomxholo okanye bendilungiselela ukuthetha kule cawe ngempambanandlela ezine zebandla ndaze ndandangena phezulu ndiza ngokuyibhala into andazi noba kufanelekile na ukuyenza loo nto okanye hayi kodwa ndinezinto ezininzi kakhulu endizama ukucinga ngazo ndakufumana into ethile ndimelwe kukuyibhala kwisiqingana sephepha yabona ndaze ndaya kuyikhangela kwaye eyona nto bendiyithetha malunga noko ibingezo mpambanandlela zine eneneni ndithethe ngolo hlobo ngenene kodwa into ebendithetha yona ibizizimo ezine zokulawulwa kwebandla ukuze ndenze loo nto ndimelwe kukufumana nokuninzi kwezimbali ndikuhlanganise kwaye mhlawumbi kwixesha elizayo ndiyakuba nako kodwa kuthabatha ixesha elithe thatha kunokuba bendinalo ixesha lokufunda ukuze ndifumane loo nto ngokuba kufuneka ubuyele emva ufumane imihla nokunjalo ngokuba konke nonke niyaqonda ukuba iyo yonke indawo kuba sifuna ukuqiniseka ngenene ngezinto phambi kokuba sizithethe kumele ukuba zibe nyani ngokuba simi apha sibambe esona sikhundla sisesiphezulu sakhe abantu ayihlabathini umlungiseleni nokona kunenyaniso kuyinene kuphanekileyo simelwe kukuba lolo hlobo simelwe kuxhomekeka kuthixo ukuze sibe nokwenza oko ngoku kwincwadi ye-Exodus isahluko sesine waphendula uMoses wathi uyabona abayi kukholwa ndimi abayi kuliphulaphula izwi lam kuba bayakuthi uYehova akabonakalanga kuwe
And the Lord said unto him,
Wathi uYehova kuye yintoni naloo nto isesandleni sakho? Wathi yintonga.
And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground.
Wathi phosa emhlabeni, wayiphosa emhlabeni. Yasuka yaba inyoka. Wayibaleka uMoses.
And the Lord said unto
Moses, Wathi uYehova kuMoses, solule isandla sakho uyibambe ngomsila. And he put forth his hand and caught it, and it became a rod in his hand. That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to them. And the Lord said, furthermore, put your hand into his bosom.
And he put his hand into his bosom, and when he
was faga isanda sake esubeni sake akusihola isanda sakhe naso sinephenqa simhlophe njengekhephu wathi sibuyisele isandla sakho esubeni sakho.
And he put his hand into his bosom again.
Wasibuyisela isandla sakhe esubeni wasihola esubeni sakhe naso sibuye saba njengenyama yakhe.
And it shall come to pass if they will not believe thee, nor hearken unto the voice of the first son,
abaliphulaphula izwi lokuqala umqondiso bakholwe lizwi lomqondiso wamva uyiqaphele le miqondiso mibini kwaye umqondiso ngamnye wawunezwi mandifunde umqolo wesibhozo kwakhona othi ukuba bathanga bakholwe nguwe abaliphulaphula izwi lokuqala umqondiso bakholwe lizwi lomqondiso wamva.
And it shall come to pass if they will not believe also these two signs, neither hearken unto thy voice.
Oh, Tubaba Tanga, Bacol, and Elem Consumibini, Abalipulapla Nezulaco, Utabatiaman, Umlach, Wapala Zele, Emsabenomineo, Osugamans, Watabatle, Emlanjin, Abelikas, Emsabenomine.
And now in St. John, the first chapter, and the sixth verse.
Kwakhona ngoku kuYohane ongcwele isahluko sokuqala nomqolo wesithandathu sifunda ezivesi okanye lezi. KuYohane ongcwele isahluko sokuqala nezivesi esithandathu.
And there was a man sent from God,
uthunyweyo evela kuThixo ugama linguYohane. Umntu uthunyweyo uvela kuThixo ugama linguYohane.
And in Ezekiel 24:24.
Kwakhona kuyezekile amashumi abini nesine ndinqwela ukufunda nesi sibhalo siyibophe ukusukela kwitestamente endala ukuya kubaprofethi ukuya kwitestamente entsha ukuze uqonde ukuba kusuka emva ukusuka kwi-Exodus ekuqalekeni ukuya esiphelweni.
Thus Ezekiel is unto you a sign according to all that he
uezekile woba sisimanga kuni niyakwenza njengako konke akwenzileyo ekuzeni kwako oko niyakwazi ukuba ndiyinkosi uYehova. Ngoku masithobe iintloko zethu okomzuzwana nje njengokuba sisondela kuye ngentlonipho ngoku ngendlela yomthandazo.
We come in the name of the God of Abraham, Isaac, and
Abraham,
Isaac,
and
Jacob,
Jesus Christ the righteous.
We come knowing that he will hear us because we come not as someone who just come into the building, but come only with
koko siza ngobuganga nokholo sikholwa kuba oko akuthembisileyo kona oko uya kukwenza.
So we ask today, Lord, that thou would take each one of us that's present all the way from the pulpit to the back of the building.
Ngoko siyacela namhlanje Nkosi ukuba uthabathe ngamnye kuthi thina bakhoyo konke ukusuka epulpitini ukuya emva esakhiweni kuzo zonke indawo uze uvule yonke inhliziyo waluse ukuva kwethu ukuze ilizwi likaThixo ophilileyo libe nokuza livela ezulwini ngale ntsasa ligaleleke ngaphakathi kwenhliziyo zethu ukuze sikholwe njengokuba sisiva ilizwi lenkosi ukuba njengokuba sifundelwe ezindlebeni zethu ngale ntsasa kwaye siyakubulela ngelizwi lakho. Ilizwi lakho liyinyaniso ngengoku njengokuba sibona amaxa amabi esondela yonke ingqumbo kaThixo ifumbe phezulu ukuya kungena esibhakabhakeni kangangokuba naxesha nini na kungakho into ethile enokwenzeka kwesizwe esikushiyileyo ukuba kungakho ukudubula okukhulu kube kunye okuya kuthi kusithabathe isizwe ngokupheleleyo sisuswe kwisalathandawo sehlabathi.
with threats behind it of an ungodly country. And knowing that instead of drawing knowing that the book of the Revelation
and the scriptures has predicted this
thing, let us take warning, Lord, not be slothful, be awake, and sleepy as it were. May we rise and shake ourselves. May our hearts be so on fire to enter this day that there will be a long and a living testimony wherever we are. Bless the sick and the afflicted. Sanctify thy servant and thy servants is listening, that together we might be brought to a total realization that
appears
in every before in life. Not only do I pray for these who are present, but for those who will hear the tape around the world,
that they may be brought into
the church of the living God. For we realize there's only one way that we can become a member of this church, that is by a word of the Spirit. We pray this in Jesus Christ's name. Amen.
Amen.
A true sign that's overlooked. Man has sought for signs all the way from Pharaoh until today. And Jesus told us of the
attachment of seekers of signs.
And says that the wicked and adulterous generation would seek after signs, but yet they would receive a sign. Which would be a weak, wicked, and adulterous generation would be given the power of resurrection. But as this scripture that lays before us, this man was made a sign to Israel. And all down through the scriptures, God has used this for signs. And they've always been a little bit of a
abazange bobonakala beuqonda lo mqondiso. Bahlala njalo bekhangela umqondiso wemihlali. Kunabafarisi bemihlaka Yesu bathi sibonise umqondiso ophuma ezulwini. Kodwa uYesu wabhekisela kubo ngokuthi bakufumana umqondiso. Seninawo umqondiso. Wathi ninako ukuqalula isibhakabhaka, ninako ukukhangela kulo mqondiso. Nithi ukuba sibomvu sigwanqa. Ngomso kuyakubakho imozulu embi. Ukuba babekhangele kulo mqondiso, ngeba bekhangele.
How strange it is that man will look
abaya kuthi bafune umqondiso ngelithuba umqondiso okunye nabo kanye phakathi kwabo.
Now Israel,
ngoku uIsrayeli wayengene kulo meko.
And sometimes
the ukunqutheka othile omqondiso umelwe kungena kubo kuyamangalisa.
The torture that Jesus went through.
Ukunqutheka awathi uYesu wangena kubo uqondakalisa umqondiso kaThixo ukuba yena wayengumesiya.
We find out here this.
Sifumanisa ukuba apha lo mprofeti uselula ugama lungezekile. Wathi gqolo esiba ngumqondiso lonke ixesha indlela awazincothekisa ngayo. Kwenye indawo sifumanisa ukuba wangqengqa ngecala lakhe lasekhohlo isithuba samakhulu amathathu anamashumi amalithoba entsuku. UThixo amcela ukuba azifumanele imbotyi nomgubo akuhlanganise akupheke aze angqengqe ngecala lakhe ahambe ayekungqengqa phezu kwenqwanqwa aze angqengqe ngecala lasekunxele kuphela angaguquki isithuba samakhulu amathathu anethoba entsuku. Icinge waze waphinda wathi guquka ngecala lasekunene ungqengqe apho amashumi amane entsuku kwakhona.
And he said, "You're what you see."
Waza wathi apha wathi uyabona
kwezekile
wathi ngoba uthwele ubugwenxa babantu usuku ndiyakulubala njengonyaka kubo ngenxa yokuba suku ngalunye wangqinapho loo nto yathetha unyaka baya kuhlala ekuthinjweni nokuba ubugwenxa babo babuya kukhunjulwa nguThixo aze uThixo angayivi imithandazo yabo kwakhona. Kodwa ukungqungqutheka eyathi loo ndoda yamelwa kukungena kuko kwakutheni ukuze kube yimfuneko oko. Abaninzi baye bamangaliswa ukuba kwenze kanjani na ukuba into enjalo ibe yimfuneko ukuba yenziwe ngumntu. Kungokuba abantu abafuni ukufunda ilizwi kwaye abafuni ukuthandaza. Ngoko uThixo ungolawulayo kwaye uthumela abaprofeti bakhe ukuba babe ngumqondisi.
The people won't read.
Abantu abafuni kufunda, abakhathalele kufunda. Kwaye abafuni kuthandaza ngokuba kakhulu banezinto ezezinye zokwenza, abathabathi xesha lakuthandaza. Kwaye iBhayibhile iyindinisa kubo, ayinamdla ukhawulezayo ufanele le mihla yangoku okanye nayiphi na imihla. Yazi ndiyakholwa ukuba yayinguPaulos owathi nizincwadi ezibhalwe nguThixo ezifundwa ngabantu bonke.
God uses people.
UThixo usebenzisa abantu ngokwemiqondiso ukubonakalalisa imiqondiso yakhe. Kwaye ngamaxesha amaninzi loo mqondiso kwaye ngalo lonke ixesha esiqhelweni ngaphandle kokuba kubantu abanyuliweyo lo mqondiso awuqatshelwa uyagxekwa kuhlekise ngawo ugxothwe ubalelwe esithini. Kuna kwimihla abaprofeti betestamente endala babebalwa ekubeni ngabantu abangqondo ephazamisekileyo.
They thought those prophets were psychic rats.
Babo prophets yayingaba phambene ingqondo. Bayayingaba kwakukhondo nakele ngqondweni yabo. Waye babona bengena bephuma enhlango benze imiqondiso baze babuyele emva ekungena enhlango kwakhona.
And they would make fun of them.
Baze bahlekise ngabo ngokuba babengasazi isibhalo.
Jesus told the Pharisees.
UYesu waxela abaFarisi ngaxesha lithile ngokubhekisele kuvuko. Babe sithi sino umthetho uthi ukuba umzalwana uyafa ashiye inkosikazi ingena abantwana kuye umntakwabo umele kukuyithatha loo nkosikazi azelisele abantwana owakhe obhubhileyo. Baze bathi sasinomnye wena abantwakwabo abasixhenxe okuqala wathi abatha inkosikazi waze wabhubha engashiyanga mbewu waze umntakwabo wamthabatha waze wabhubha kwaqhubeka njalo kwathi kwangowesixhenxe waze ekugqibeleni lo mfazi wafa.
So now in the resurrection,
bathi ngoku eluvukweni bathi ngoku uyakuba inkosikazi yowuphi kweso sixhenxe. Oh, ndiyalithanda elo lizwi.
Jesus said you do always err.
UYesu wathi niyalahleka ngoba ningazazi izibhalo kwanamandla kaThixo. Oh, indlela beyakuthi ayibhengeze ngayo namhlanje loo nto ukuba ibemi apha. Niyalahleka ngokuba ningazazi izibhalo kwanamandla kaThixo. Amandla kaThixo anxibelelene nesibhalo. Niyalahleka kakhulu ngoko waqhubela phambili wathi eluvukweni abathathi bengendiswa nokwendiswa koko banjengengelosi. Akathanga baya kuba zingelosi koko baya kuba njengengelosi. Amalungu okwazana kwendela nomfazi akayikubakho kubo. Abathathi bengendiswa sikumhla wokubhubha okanye ogogo kupubayo imihla yobukumkani obupubayo kodwa kuza umhla apho kuyakubakho obukumkani bokungabhubhi obuzayo waye obo bukumkani bokungabhubhi kulapho abahlangulweyo bayokuphila khona abo bahlangulweyo baze ubomi obushiya lo mzimba buze bubuyele kuthixo owabunikayo buyakubuyela emthini wobomi ngamhla uthile ukuya kulawula ngona phakade indlela awathi ngayo lo mfana umprofeti oselula wazinikela wanikela ubomi bakhe buphela ukuba abe ngumqondiso kubantu bakowabo ngesohlwaye babeya kusamkela ngokuba babe yinto esinokuyibiza ngokuthi ukungakhathali kwakungekho nto bayifunayo ngothixo kwaye babengakholwa kwawobaprofeti kwaye babehlekisa njengabo kodwa ngaphambi koku akunamsebenzi nokuba babengafuni ukukholwa kangakanani na uthixo wayenza ukuba babe nawo nangoko uizebhele wayengafuni ukuvuma ukuba uahabi wayengumlungiselelo wakhe kodwa ke wayenguye uthixo wenza ukuba ufumane umkhonzo nakanjani na sinjalo esizwe namhlanje uthixo olulungisa unyanisekileyo ngelizwi lakhe akanakuvumela ukuba nantoni na esiyibona iza kwenzeka yenzeke ngaphandle kokuba kubekho umqondiso ndaweni ithile wahlala enawo ngoku simelwe kukukhangela kwaye ndiqinisekile ukuba abantu abanokuqonda kwesibhalo bayayazi ukuba bamelwe kukukhangela njani na
was a sign in his day.
Unowa wayengumqondiso kubantu ngomhla wakhe ngomkhwebo ozayo. Unowa ngomhla wakhe wabalwa ekuthini ungoyibaxayo wayengumprofeti.
He was considered
wabalelwa ekuthini akamanga kakuhle engqondweni.
And the man hammered away.
Loo ndoda yabethelela unyaka nonyaka isakha ubukhombe kwindawo eyayingenawo namanzi phezu komhlaba ingengawo wayesemithonjeni.
And he predicted something that was
waze waxela kwangaphambili ngento ethile eyayiye empambano kwingqondo yenyama wathi kukho amanzi ezayo ephuma esibhakabhakeni akuthandabuzeki ukuba baninzi babe nokuthi kuye sibonise kwaphi na inzululwazi yayiyakuthi ndingakuqonda kalalisela ukuba akho manzi phaya phezulu kodwa nangoko ukuba uthixo emcele ukuba yayisiza ephuma esibhakabhakeni uthixo uyakwenza ukuba ilizwi lakhe lizaliseke
While there was yet no water in sight, while there had never been
waye kungekabikho manzi abonakalayo kungazange kubekho lifu esibhakabhakeni kungazange kwanani ethonzi kwakungekho nto injengemvula ukanti lonke ixesha unowa wayelungisa umkhombe elungiselela imvula
it was a living evidence that this prophet believed
yayibubungqina obuphilayo bokuba lo mprofeti wayekholwa kwinto awayethetha ngayo kuba wayeyilungiselela waye nawuphi na umntu okholwayo ngenene kwinto athetha ngayo uya kuyilungiselela ndingakhe ndime apha okomzuzwana nje kulo mhlakanowa kwaye uyesu wathi kuya kuba njalo ekuzenkonyana womntu
If the churches today believe
ukuba inkonzo namhlanje ziyakholwa kuloo nto zithetha ngayo bamelwe kukuyenza le nto bayithethayo
how could we be building great statues
singathini ukuba sibe sakha izakhiwo ezikhulu zemifanekiso eqingiweyo nezakhiwo zezigidi zedola nokusasaza okukhulu kwemibutho nezinto ezilolo hlobo size zishumayele ukuba ukristu angabuya naxesha nini na singathini ukuqhubela phambili khangela kumabandla ethu babone beza kuhlula kumandla kathixo bengena kubuhlabathi baze bakungenise ebandleni baze bayiqhube size siyivumele loo nto ngenxa yodumo ngenxa yoluvo oludumileyo nokwahlukana kobuhlelo zama ukukhula sidlule omnye lo umbutho singakwenza njani oko sikushumayelayo kwaye ihlabathi liyayibona loo nto bayayazi
Religion has became a thing of just like me
ngoko inkolo isuke yayinto nje njengokuthi nje ube ngokwenkqubo ethile okanye ube ngombutho wento ethile
Religion the salvation of Christ is not a society
unqulo usindiso lukaKristu alungombutho aluko joy nanto ayithile lungamava aphilileyo. Ngoku unowa wayevelisa oko wayethetha ngako. Wathi kuza isikhukula somgwebo kwesizukulwana singalungileyo. Waye uThixo uyakuthulula imvula ephuma emazulwini aze akhukulise lonke ihlabathi. Yayingeyiyo loo nto kuphela awayenza, koko wayesenza nendlela yokusindisa exela abantu ukuba beze kuyo kodwa bayengafuni kumphulaphula. Kodwa uNowa njengomprofeti wayengumqondiso kwesizukulwana, umqondiso okwakuthethwa kakubi ngawo, indoda ekwakusingelwa ukuba indoda ephambeneyo ilungisa into eyayikwakungekho bungqina naphi na okanye bungazange bubekho obokuba kuyakuze kubekho ukusetyenziswa okuthile kwawo. Kodwa yiloo ndlela abantu ababonakala becinga ngayo namhlanje, banako ukucinga ngenqaba yokuzimela. Uyakuba luncedo luni inqaba yokuzimela kuwe xa kuya kubekho ungekho kwawo, kungayikubakho nomthi okanye iliwa elishiyekileyo phezu komhlaba. Sinayo inqaba yokuzimela, amaKristu anayo. Njengokuba bendithetha kwiicawa ezimbalwa ezidlulileyo okanye ndacinga ndaweni ithile apha endleleni, asiyonqaba yakuzimela, yinqaba yokungena apho sithi siwele ngaphakathi kuyo ngokuzinikezela kakhulu ngayo yonke intliziyo yethu nangawo wonke umphefumlo wethu nangengqondo yethu iphela ngaphakathi kuKristu, umkhombe kaThixo wokukhuseleka. Kodwa uNowa ikeza wayecingelwa ukuba ulilo ngaloo mhla ngobudyenge bokushumayela nokwenza umqondiso phakathi kwabantu ebanika isiyalo, waligweba ihlabathi, wagweba ihlabathi ngokwakha inqanawe nethuba kwakungekho manzi yakuba idade kuwo. Waligweba ihlabathi, iBhayibhile ityhilo kumaHebhere isahluko esishumelinanye.
He condemned the world and saved his own house.
Waligweba ihlabathi waze wasindisa indlu yakhe ngokulungiselela nokuba ngumqondiso kaThixo wemigwebo ezayo yaloo mhla. Yinto eyintsikelelo kangakanani. Kwiminyaka esemva koko kwavela omnye umqondiso. Loo mqondiso yayingumoses umprofeti, yayingumqondiso kaThixo lowo kwisrayeli. Babesekuthinjweni iminyaka engamakhulu amane waze uThixo balungisela umqondiso kanye phambi kokuhlangulwa. Waye yena wayengumqondiso wokuhlangulwa kukaSirayeli nomqondiso womgweba kuyiphutha. UNowa wayengumqondiso wokuhlangulwa kubantu bakowabo nomqondiso wokugwetywa kwihlabathi elilahlekileyo kongakholwayo. Kwaloo manzi arhaxa ihlabathi emkanalo ihlabathi yayikuphela kwendlela yokusindisa uNowa. Inye into eyayinokumsindisa yayingumgwebo. Inye into eyakusindisa ibandla namhlanje ngumgwebo, uThixo ubeke umgwebo kweyena nto yokulinganisa. Kodwa uNowa washumayela loo nto inye, waba ngumqondiso. Ke ngoku uIsrayeli emva kwamakhulu amane eminyaka baqala ukulilela ukuhlangulwa. Waye uThixo akaze azityile azibonakalalise bade abantu bakhe babe bakulungele ukwamkela oko abonisa ngako. Ngoku kunokuthwani ke apha indlela athe uThixo wasishiya size esizwe ngayo. Bazi ngcono, amaphephandaba ayipapashile loo nto jikelele jikelele najikelele. Imiqondiso yokuza kwakhe ivelisiwe kwaye baqhubela kanye phambili njengoko bangazange bayinake. Abanakuzithethelela. Sisekupheleni. UThixo uthumela kuphela abaprofeti bakhe xa abantu befuna umprofeti. UThixo uthumela umqondiso wakhe xa abantu bewulungele umqondiso. Kodwa into inye, abantu akuxhaphakanga baphelela kwindawo apho bafuna khona into yemihlali. okanye bafune uthile sibonise umkhondiso ovela ezulwini kodwa xa uthi bathumela umkhondiso ngoko bafuna ububona ngoko ufihliwe emehlweni engqondi nezilumko ukuze utyhilelwe intsana eziya kufunda abazange bawunake umqondiso indlela engewathi ngayo uisrayeli wazi xa bazalwa umntwana ogqibeleleyo xa babejonge apho phezulu baze babona ngexesha leminyaka ababephila kuyo abantu bakuni bayakubanga baphamkela amakhulu amane eminyaka kwilizwe lasemzini kodwa ngoko ndiyakubakhupha babemelwe kukulazi uba ixesha lisondele xa babebona loo mntwana ugqibeleleyo ezalwa kunonina noyise uAbraham noJokabhethi babengoyiki imimiselo kakumkani bamthabathakanye bamfaka phakathi phaa emlanjeni apho kwakukho ingwenya akukho nanye yayinokumluma babona ukuba wawukho umqondiso kodwa bazange bawunake babengeka wulungeli
God brought him right in and put him right in Pharaoh's palace. Amen. And let Pharaoh raise him.
Uthi kwamngenisa wambeka kanye kwibhotwe lika Pharaoh. Wenza kuba uFaro amkhulise, amnike yonke imfundo ayenokuyifumana. Ubonisa kuba uThixo uzenza njani na izinto. Wazophi nomthabathi wamsangapha kwentlango. Wenza kuba ilibale yonke loo nto. UFaro wayemqeqesha ngoko uThixo wayemqeqesha. UFaro waba namashumi amane eminyaka yokumqeqesha waze uThixo wathabatha amashumi amane eminyaka yokumqeqesha esenza ukuba libale yonke loo nto. Ukuqeqesha komntu nokuqeqesha kukaThixo. UFaro wayeqeqesha unyana ukuze abe inkokeli, iphule lokuphathana nabantu ukuze abe ligoqa umntu yelungisela omnye uFaro ozayo oya kuyibamba inyiputha ikwiindawo zayo eziphezulu. Izithobela phantsi zonke ezinye izizwe izenze zihlawule irhafu kufaro kodwa uThixo wamthabathi wamsa ngaphaya kwentlango wakhupha yonke loo nto kuye wazombonisa ngemizuzu emihlanu yexesha ngetyholo elivuthayo ukuba yena wayenguthixo ophilileyo wakhupha konke ukoyika kuye waze wamlungiselela wayengumqondisi uThixo ufuna ukuba abantu bakhe bathandaze waye xa uisrayeli warhafiswa kangangokuba angene kwimeko yokuba abe akanakubheka phambili kwakhona ixesha labo lalizalisekile nemithwalo yayiyakumakude kunokuba babecinga ngoko baqalisa ukuthandaza baze bathi bakuqala ukuthandaza abantu ngoko uThixo waqalisa ukuva yayilixesha lokuba ilizwi likaThixo lizaliseke ke ngoko xa uAbraham noJokabhethi babonayo ukuba ilixesha lokuba ilizwi lizaliseke bayakuthandaza kuThixo kwaye esiqhelweni iba ngabo bathandazayo abo banomthwalo ngabona bafumana into ngabo bathandazayo abo bamiselwe ngenxa engaphambili nguThixo ukuba benze njalo besithetha ngale ntsasa kwitafile yezidlosa kusasa ngeli thuba besingxamele ukufumana isonka esiqhotsweyo nokunjalo ukuze sizokufika enkonzweni kubekho into ethile ethethweyo malunga nendoda eyayikude nalapha eyathi yabuyela ekutshayeni imidiza emva kokuba yayiphiliswe kumhlaza ndathi lusizi olunjani olo ngoko omnye wathetha esithi yiyona nto inzima ukusuka kuyo ikhoyo ukutshaya
imidiza
ndathi ndiyayazi ngokuba ingumtyholi ndaze ndathi ingumtyholi ndaze ndathi kwaye awunakuyeka ngaphandle kokuba amandla kaThixo abe phezu kwakho ndazi abafo ababini ngemihla yam yobutsha ubabini babefuna ukuba ngamadoda akwaThixo omnye wabo kwathi nje ukuba ndimkhokelele kuKristu waqalisa ukulumeka umdiza watshaya iipakethi zantlanu kungenjalo zibe ntandathu ngemini ahlale nje alumeka omnye emva komnye imini yonke waze wazama ukulumeka omnye umdiza kwakho into engamvumiyo ukuba enze njalo wahamba waya esitovini engazi ukuba izibhalo ziyazigweba ezo zinto wavula isitovu watshala loo pakethi yangena esitovini kwaba kuphelile ngeli thuba omnye umfo wayefuna ukuba ngumkristu waze wazama ngako konke anako wakhala enkosini waza wayeka isiwasefeke ezindini okanye ezintathu waza wathi akuziqonda ukuba ukuloo meko waphulukana nengqondo yakhe waza wabuyela ezingqondweni wazibona engemva iyadini enkqonkqoza iceba lenkonkxa entloko kuye wabaleka waya endlwini ngokukhawuleza wathabatha imidiza yakhe wathaya epakethe ngaphambi kokuba emke endlwini ngolo rhatya omnye nje emva komnye yabona omnye wayebiziwe
No man can come to me.
I'm not going to be able to do it. Amram, Jogabed, Bestas, Bailey, Pleasure, Yura is on there. Why end Funa with Tetaland on Geltuban, Tetangayo? As for Botanda, Okan, Obalegayo, Uchiko, and the name never in Jalalon, Uchiko.
So today,
Gogo Namstanda, oh, my son and Zululando.
If today God has called you,
Ubanam Sanje, about it of this little school or our work. This does the Sabbath Naman of Pedro Tico, Akumal Sele, Quezos, Umel of Bangoyanam, Mable, Correa.
There was no way
there's no one was there. There's no one than Jalo. What was Nago? A folk was of Basman Alondo. No, Umchapo Iban, Dalibis, one putra, Wakona, Lakuli.
It's different what
you see. But Sugil, a window of Cate, abantu beqalisa ukuthandaza awusrayeli waqalayo ukuthandaza nomprofethi uthixo wayenaye umprofethi uthixo wayenomprofethi lonke ixesha kuba uthixo wahlala isiqakatha phambi kwabo wayenayo indoda sele ilungisiwe kodwa wayelindele abantu ukuba baye kuthandaza ukuba abantu bayifune ngoku ingumzekelo endingathi ngonjani wanamhlanje loo nto into esele yona namhlanje ayingomvuseleli asiyo enye indoda ephuma kumbutho omkhulu othile nokuthi ifumane wonke amaqela iwahlanganisele endaweni inye
what we need today is a prophet sent from God
into esele yona namhlanje ngumprofeti othunywe ephuma kuthixo kunye nomyalezo oyokuligweba ihlabathi uthixo anganayo loo ndoda uba abantu nje bangayilungela niyazi uba ndithetha ngantoni na kungenzeka ukuba mhlawumbi unayo ndaweni ithile ehlabathini kodwa abantu kumelwe bayifune uthixo akazityhali nje izinto zihle ngemiqala yabantu umelwe
ukuyifune
banoyolo abalambela banxanelwe ubulungisa ngokuba bayakuhluthiswa bona injalo loo nto emva kokuba umoses waqatshelwayo emva kokuba abantu gxebe baziyo ukuba baswele inkokeli baqala ukuthandaza baqala ukuthandazela ukuba uthixo abathumele inkokelo okanye umntu othile oya kubakhupha waze wabathumela indoda umprofeti lowo yayingumqondiso wakhe ngoku uba lo mntu wayengengomprofeti ukuba wayephakame wathi yingqondo yezomkhosi uisrayeli wayenelungelo ongayikholelwa loo ndoda ngokuba uthixo ngalo lonke ixesha ongenakusilela uthumela umprofeti biza ixesha libe linye ebhayibhileni elakhe lakho
It's always a prophet that he sends. With thus Even David himself, the greatest
David was a prophet.
Certainly he was. He is the prophet David.
walindela ukuba abantu babe nomnqweno entliziyweni yabo uba bamvele umprofeti wayeyakumthumela kakade lalikho ikele lalisithi liyafuna elalingafuni kwabonakala kamva ukuba babengalunganga babe nomdla nje nemihlali kwaye ibhayibhile yathi kwaphuma isikwele esixubeneyo nabo yenza ntoni loo nto yezisa inkathazo entlango wayengalo lonke ixesha ukuba kusenziwa into yamandla amakhulu ow ndinqwenela ukuba ndibe benokuyenza ingene mzulu le nto apha
that God sends something there's
something
always something
that sets into spirit with it.
Amen. But a genuine prophet of God stays with
the prophet when he negates
Moses had an experience. He had met God. The reason God sends prophets is because they have the law of God. The
word of
the Lord comes to the Lord. And if he doesn't have the law of God, he's not a prophet. There's a lot of carnal impersonations trying to say they're prophets.
Yeah. They always get rid of the word of the Lord.
The prophet stays in
prophet
all the world. Now don't forget that quotation.
A true servant, a true prophet,
Surely if the uneducated can understand it, the educated
should.
If the slave in the south pits of Egypt
Prophet
of God in that
hour
was at hand,
how much longer was that?
But that's a kind of
thing.
That Moses stood looking through those windows at those children of Israel passing
by. Israel too,
Pharaoh
were
slaves and dogs.
Kufaro, babenga makhoboka nezinja. Moses babenga banyulwa bakathixo.
The Bible said that Moses.
Ibhayibhile itshilo ukuthi Moses wanyula. Wazenzela ukwakhe ukunyula ubathwale ihlazo likaKristu elibalula ekuthini libabona bukeyi bukhulu kunezilelo zesono kuba wayekhangelene nomvuzo.
Umoses
wayesazi uba bona babengengobaphifi bodaka bona babengabantu abanesithembiso.
Ngokwakhe
wayezazi uba wayengubani na wayengenakubaxelela babemele ukuba bayiqonde ngokwabo loo nto.
I am a little bit. Heal yourself of leprosy.
And then if they won't hear it,
God used a man, a humble man. God sent us another one.
Amen. Praise
the people of God.
They've got to go to the situation.
You
ningaqhubela phambili niphila kanye njengoba benihlenisenza ndizakwakha umzi omtsha kunyaka ozayo ndimele ukufumana inqwelo engcono kunyaka kwajones ndimele oku okukhulu kangaka kwale nto ngeli thuba uqondayo ukuba kunamsebenzi ilungile loo nto kodwa umele kukuba uqonde mzalwana ukuba yonke le nto iya kutshabalala uyesu wathi musanukoyika lowo ubulala umzimba isiqhushumbisi atom saserussia musanukoyika lowo unokujika lo mzimba ube luthuli olukhushumbileyo emizimbi embalwa kodwa yoyikani lowo unokujika lo mzimba ube lolo hlobo aze aphose emphefumlezi wogwena yiyo leyo njengoba ndandithetha nogqirha esibhedlele ngaphandle nexesha umama wayelapho wayethetha ngokuba ibaluleke angana nainto yokuba inzululwazi ibe izakusebenzisa ngezinto ezithile ezakhe umzimba ize ifake iyeza kuzo ize ibone ukuba kutheni na ukuba loo nto ibulala intsholongwane ize isindise intsobi yobomi ndathi into emangalisayo leyo intle nje kwaphela ndamphulaphula okomzwane ndade ndathi gqirha yinto elungileyo leyo ndiyayivuyela loo nto ilungile ndinombulela kuthixo ngaloo nto kodwa khangela nichithela ubomi benu bonke ekuzameni ukufumana into ethile esendalweni kodwa kutheni ngamanye amaxesha ningakhe nicinge ukuba ngubani na oyidalileyo bani owayenzayo bani umseki wayo uthixo umseki waloo nto unokuba mkhulu kangakanani na umdali kunendala owayenzayo utheni le nto sidinisa kangaka kwindalo ngeli thuba singacingi ngomdala owenza amazulu nomhlaba waze wenza umzimba nobomi abeno utshabalaliswa ngaliphi na ixesha anqwena ngalo ngokuba ungowakhe iba yinto enika umdla kakhulu le ukusebenza ngayo umzimba womntu siyayibulela loo nto bakwazi ukutshintsha iliso lisuke komnye umntu liye komnye umntu babenokuthabatha loo misontwana icekethekileyo mincinane baze bakhuphe iliso kumngxuma womntu baphinde balifake ngapha kumngxuma womnye umntu ize loo nto ebenokubona ngelo liso yinto emangalisayo leyo kwakudla ngouthi uba umama xa wayeya kufumana usana lube usana lungenakuvela wayesenziwa ngolo hlobo ukuze usana lungabi nakuzalwa unina kwanosana babesifa bobabini yayiba njalo loo nto kodwa ufane uve ngaloo nto yayinto eyahlukileyo mhlawumbi ayisekho kodwa namhlanje bangathabatha loo mama emva kokuba seleyo kuloo meko yokufumana usana kwaye ukuba xa umama sele esondele ngangamaxesha amaninzi ekufumaneni usana bangamthabatha loo mama bamngenise egumbini bamnika into ethile elalisayo okulwa intlungu balukhupha olo sana abe oluqhelekileyo uzalo bathabathe usana seyivuyela loo nto ndixele inkqubo ibene ukuba uvale umbhobho kwindawo edibene kuyo apha ngaphandle kwindawo ethile ehamba amanzi kwesiqele ukhangele uba kuya kwenzeka ntoni na umbhobho ongomkhulu oko kuya kuwugqabhuza kodwa singawusika umlenze siwususe siyinqumle ingalo ukuze ngomangaliso kathixo uyakwenza ukuba lidlule elo gazi ngenye indlela ngexala esibini alibalekise lifikele ngenye indlela ukusindisa obomi baloo mntu bani onokuyenza loo nto kuphelele unqumle umthambo obaleka igazi omkhulu unqumle owona mjelo ophuma apha kwindawo ethile emanzini ngeli thuba impompo isebenzayo ukusuka kumbhobho odibanisayo iyakwenza ntoni loo nto yizame kube kanye ufumanise uba kuyakwenzeka ntoni na akho ndlela yenye abadlule ngayo amele ukuthi adubule ebuyela emva kumbhobho odibeneyo ngokuba uthixo akazange enze indlela yokuba eli gazi lizidlulele ngokwalo ngokukhawuleza lingathi likhe lenyukela entliziyweni ungafa lonke ixesha ucinga umnwe wakho ibiyakuba kukufa ngephanyazo lonke ixesha usikeka kwindawo ethile ethe yavula umthambo obaleka igazi okanye into enjalo ingakukufa ngequbuliso umnqumla umnwe wakho ungaba ufile phelele apho lingadubula libuyele kanye entliziyweni yakho kwakhona lize likubulale kodwa uthixo ngoku sicinga ukuba oko kuyamangalisa sicinga uba kwinto emangalisayo kwaye siyayivuyela indlela ethe ngayo inzululwazi yanokwazi ukubopha loo mithambo yegazi ize iyenze ukuba ingozi ilungile yonke loo nto kodwa ngubani lo wakusekayo oko yabona sikhangela kuyo yonke indalo silibale ngomdalo wayo yabona sikhangela kwizinto ezezenyama silibale ngazo zonke izinto ezezomoya nantso into esenza yona ngoku abaprofeti bakathixo ngabo abanelizwi lakhe naso isizathu sokuba bakholwe kubo abantu naso isizathu sokuba uthixo abe wathi kumoses wathi phaya kwigenesis kaninzi kwesodom sonke apho ukuba kuthe kweza phakathi kwenu umntu ongomoya okanye umprofeti ngoku sizakuzazi njani ezi zinto wathi xa ethe wathetha into yazenzeka athethe enye yenzeke ngoko kholwani kuyo yabona ngumqondiso lowo
So he gives his word.
Ngoku unikela ilizwi lakhe. Hayi kwinkokeli. Hayi kwabalawula ngenkani. Koko kwaprofeti.
Khrushchev's not assigned to the world.
Khrushchev, akangumqondisi okwihlabathi. Hayi mhlekazi. UHitler wayengumqondisi okwihlabathi.
But somewhere, someplace.
Kodwa kwenye indawo, kwindawo ethile, uThixo wayenomprofeti othobekileyo olindele ilixa. Nguye umqondisi.
He's a sign that will condemn the world.
Nguye umqondisi wokugweba ihlabathi. Usindise ibandla. Lomprofeti.
Elijah was a sign.
UEliya wayengumqondisi ngomhla wakhe. Umprofeti Eliya.
He was a sign of God's word.
Judgment. Ungu,
we forget it. You met John Wesley.
You forget John Smith.
Many of us forget Charles Finney.
Abaninzi bethu balibele ngo Charles Finney oyena umkhulu kubo bonke. Kuthiwa amashumi alithobane esixhenxe ekhulwini abantu abafukulwa nguFinney abambelela. Amashumi asixhenxe anesihlanu ekhulwini kwabakamuthi bakeka kwisithuba sonyaka. Bayeka bakaWesley iqela lobungcwele lalihleli liqeqa njalo. Kodwa uFinney waba namashumi alithobane esixhenxe ekhulwini omncinane oyintwanana ebhityileyo ompona empandla owaphuma kwikonga lokushumayela wakhangela ngapha esibeleni kanjeya. Baze abantu baquleka ngoba wahlala ematyholweni ngenye imini wade omoya ingcwele wambamba eyiloo. Wayengumqondisi wesiphelo malunga namakhulu amabini eminyaka eyadlulayo salo mvuselelo enkulu wathi uWesley nabanye banayo nomgwebo wawusiza.
Wayengumqondisi bold and stern by himself.
Nenzela uEliya awayenokuma ngayo apho enobuganga eqinile eyedwa kungekho mntu unaye kodwa wayengumqondiso kaThixo. Isininzi sesifundisi sasifumese emkani wahabi ngendlela yokwenziwa kwezinto ngokwangoku babengabe zinto zangoku kweso sizukulwana. Kodwa yenjani indlela wathi ngayo ahabi wakudala okanye uahabi wakudala kunye naloo nzuzo yakhe yonke nkulu waza wangenza ibandla lonke phakathi kobukatolika kungekubo ubukatolika koko into ephantsi yafana ekunquleni izithixo walizalisa kwindawo abathi babhetyebhetye kuyo abanye babenokunqula ngale ndlela kunye nenkululeko ungenza ntoni na oyifunayo baba kolo hlobo lwemeko. Wayenendlela awathi ngayo wema uEliya ngobungqababu noitsho inkosi owuThixo siphe indoda enjalo. Wayengoyiki ukuphela uYezebheli ngemeko yakhe. Wayengamoyiki uAhabi. Wayengoyiki ecinga ukuba uphakamile. Wema enobuganga wahamba waya kuAhabi wathi awukho nombethe oya kuwa ide ndiwubiwe. Amen. Uyintoni ngumqondiso kweso sizukulwana sonayo. Ingaba uIsrayeli wawubona? Hayi, bamhleka bahlekisa ngaye. Wachaza kwangaphambili uba kuya kubakho imbalela uba kuya kubakho ingxaki ukulamba indlala waze waprofeta ngokunobuganga imiyedwa noyitsho inkosi. Wathi inkosi bababulele basuka bonke abenyaniso bababulele baphela yimndodwa oseleyo omine elizwi lakho. Yayimalunga nantoni ingxaki? Nelizwi likaThixo. UEliya wayefuna ukuhlala kunye nelizwi. Wayengumprofeti wenene. Abanye abaprofeti babethe kulungile oko kwenza umahluko ngako. UYehova akakhathali. UYehova uyakhathala, kunyanzelekile ukuba ibe lizwi lakhe. Waye uEliya wayemanga ngawabo kwela lizwi. Na uyitsho inkosi. UThixo wamnika imfihlo encinci ngamhla uthile wathi noma wakasitshenga uEliya othe wancina kuwo phandle. Akanasilisaneleyo sokuphuma ayibange loo nto azimele ematyholweni jikelele kodwa ezintliziyeni zabo bazizicaka zam abagobangadolo kubahali. Ayoyika ukuyenza loo nto kodwa ndimnika umqondiso kwaye wena ungumqondiso yimapha ephandle uze ume kwilizwi lam yakukhathalela banike umkondiso haleluya Because tumele umdlalo obuthile okuya kuba ngumqondiso welizwi likaThixo kwaye sonke isithembiso uThixo wasithembisayo siyakuxhaswa kulo mntu kuba yena ungumqondiso umqondiso olityelweyo oba becinga ngoba uAhabi wayengukumkani omkhulu nazo zonke izizwe zazimoyika oko kwakwanele kodwa uEliya wayengumqondiso welizwi umprofeti wenene lowo umqondiso welizwi
So while he was being the sign of the word,
ngoko ngelo thuba wayengumqondiso welizwi abengakholwa kuye abengenanto abenokumsebenzisa kuyo wayengumqondiso kumhlolokazi xa uThixo wamthumela phaa ngaphandle kwindaba yekhamela ezantsi phezulu emfuleni wekiriti wamthumela apho ezantsi emva kokuba wayemondle ngamahlungulu waza watsha umfula wehla waya kule ndlu yomhlolokazi yindawo enjani ekuyiwa kuyo ngumshumayeli kodwa wehla waya apho ngoba uThixo wamxela ukuba makaye
But he went out there and said, I've commanded you.
Oh, no, wait, 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 ekuphilwa ngalo wathi lapha phandle ndithola inkunana ezibili ngalo ntsasa yike ngayo ishushu ibengezelayo xa lowo mfo omdala unobuso obukhangele kapho unoboya inwele ezigwevu zijinga emqolo kuye waphuma apho yabe ibengezela inqa yakhe wangeyama ngesango wathi ndiphe intwana yamanzi ndisele waze wathi ngaphandle koko undiphathele icebengwane into yokudla esandleni sakho wathi andinakudlakwaneleyo ndilapha phandle ndikhola inkunana ezibhini zokwenzela unyana wam iqebengwane nokwanele nje ukwenzela yena libe linye kunye nam ndizakudla ke sife wathi musa ukoyika kuba itsho inkosi nantso indoda esiswele yona yayingathi kuba oko kusenokwenzeka dade kusenokwenzeka andazi hayi hayi uEliya wayeqinisekile ngethemba Itsho inkosi lamphanda usayikuphela nela gubule oli alikoma kude kube yiloo mini uThixo yakuthumela imvula ngayo phezu komhlaba amen anto loo nto yayifanele kuba ngumqondiso owaneleyo kuye yena umele ibandla namhlanje emva kokuba uEliya wahlala naye ithutyana wayenenkwenkwe encinane yaze yagula ingulo yayo yaba yembi kangangoba kude kungabikho mphefumlo oshiyekileyo kuyo yafa ngoko wenzani yena ibandla sele liyibonelela umqondiso Kodwa intoni futhi nje kwakufike akekha kuncinane ngokukhawuleza lifune ukugxeka ibandla ngaloo nto wafuna ukugxeka uEliya wathi wena mfo wakwaThixo ngoku ze apha ukuza kundikhumbuza ngezono zam uthabathe ubomi bonyana wam uEliya wamthabatha unyana lowo wenyukela kwigumbi eliphezulu apho wayelala khona apho phezulu wambeka phezu kwebhedi yakhe wazolula phezu kwakhe wathi nkosi Thixo halleluya uyisela umphefumlo lenkwenkwe laza usana lwavuka walithabatha walihlisa elibuyisela waze lo mfazi wakhangela kolo sana waze wakhangela kuye kwakhona ngoko wayesazi wakwakho into ethile khoyo apho wathi ngenxa yoku ndiyazi uba ilizwi likaThixo lisemlonyeni wakho amen wayengumqondiso kulo mhlolokazi wathi akubona amandla kaThixo ophilisayo ungendlala wabulale evusela usana lwakhe ebomini wathi ngenxa yoku ndiyazi uba wena indoda yakwaThixo wayazi loo nto izizwe namhlanje zingayihleka loo nto njengoko benzayo ngoko babengenakuyikholelwa kodwa loo mfazi wayesazi ngokwahlukileyo kwangumqondiso kuye apho njengokuba wayengumqondiso wokuvusa unyana wakhe ambuyisele ebomini abo baprofeti bahlala njalo beyimiqondiso kaThixo ngethiwa kweliya ngoko wabizelwa kukhuphiswano lwamandla wathi ukuba uThixo nguThixo khonzani yena ukuba ubhali nguThixo khonzani yena ayinakuba ngumhla umangatayo lowo kuEliya namhlanje ukuba ezopolitiko zinguThixo khonzani zona sifumene ntoni kwezopolitiko senze ntoni asifumananga nto koko inqwaba yokonakala akukho nto sifumeneyo kodwa silahlekelwe ko konke phantsi siso sonke isihlobo esinaso kuzo zonke izizwe apho kule veki pheleyo silahlekelwe zezinye ngeendalo ezithathu zezizwe ezezinye zingena kubukomanisi sirhafisa abantu ze sifumane imali yabo siyithumele ngaphesheya phaya ukuba yondle abo bantu bajike bangene kubukomanisi nje kubabomelele bubuhanahanisi obo inzalo loo nto bangakuba singamakristu masifane namakristu ngoko kungabi ngakondla nezinto ezinjalo koko kuneyona nto yinani oko umntu nje oqhelekileyo onentliziyo elungileyo angayenza loo nto lunqulo olo asilosindiswa baninzi abantu abafuna unqulo kunye nosindiso oluxutyiwe unqulo kukondla abahlolokazi namahlwempu njalo njalo lunqulo olo kodwa usindiso luzalo olutsha ukuzalwa ngokutsha yahlukile ke loo nto unqulo ubumohammed lunqulo zininzi iinkolo
Up on Mount Carmel that day.
When he called Carmel, Ahab, Ningqule ubahali makathi uThixo phendule ngomlilo abe nguThixo ngoko yonke imini ngokude kufikele kusasa kube semva kwedinala baxhuma bakhwela phezu kwesilingelelo bazijeca bakhala bakhwaza ueliya wahamba esiya emvana phambili wathi khwazani ngokukhulwana mhlawumbi usathi abathi ohambo lokuya kuloba okanye into enjalo mhlawumbi usaphumile kukho into ayizamayo kuba wena yitho inkosi wayenelisekile wayenelizwi likathixo wayemzalwana dade yintoni enye nawuphina uphina umntu ayiswele kunedinga likathixo uthixo wathi iya kuyenza loo nto njengokuba uabraham wabaluleka ukuthini uthixo unako ukwenza oko athethe ngako wazi uba uthixo unokuyenza loo nto ngoba uthixo wayetshile ngoko wababiza ukuba benyuke baye apho ngoko bazijeca bakhwaza yonke imini kwathi kwangumnikelo ngokuhlwa ngoko ueliya khangela indlela awayenza ngayo loo nto into yokuqala awayenzayo yaba kuqenga amatye alishumi elinesibini awahlanganise uthixo akahlukahlukananga amahlelo emvaba ayewahlula amabandla kodwa uthixo akenzi njalo omnye ke ngumkristu ndingumbhaptizi ngoko oko akungaphezulu kokuthi uyihagu athi ndingumwizile ngoko oko akungaphezulu kwehagu kwakhona uthixo
Say, are you a Christian?
Oko ngaphezulu kokuthi buyenye into akuthethwa nto kuthixo oko kuyahlula nanto into eyenzeka phaa ezantsi phakathi kwaloo madoda okholo kodwa ueliya waqengela amatye alishumi elinesibini wahlanganisa ukubonisa uba uthixo onguthixo omnye ephezu kwabo bonke awaqenga wahlanganisa ngoko wathi awahlanganisa olo hlobo waxhela inkunzi yenkomo waze wayibeka phezulu phezu kwesibingelelo senkuni wathi ngoku uze niqiniseke ukuba kukho kwenza kuqhinga kule nto hambani yekulanda ishumi elinesibini lemiphanda yamanzi
And he actually water soaked that wood.
Hallelujah.
He wanted to show that God was God because
he was a prophet. Ukuze kuthi ngaloo mini baba besithi uyakuphuma ngaphandle ebandleni bakwenza okunye ubhaptizele egameni likayesu nazo zonke izinto ezahlukeneyo ezilolo hlobo yimfeketo nguyitho inkosi umntu othile othandekayo ngobunye ubusuku wayethetha nam wazewandiganga ezigalweni zakhe wathi uzalwana branham wathi funa kukubuza into ethile wathi uba unothi wenzelele ndingancinane ngale nto othetha ngayo ndathi intoni wathi lonke olo bhaptizo wathi amabandla asechicago nako konke jikelele akufuna njengenene kodwa uyika ukuba uya kusuke uchaphazele loo nto ndathi ngokuqinisekileyo ndiyakuyichaphazela but nantso into kuphela into abayichasileyo ngakuwe ndathi ngoko abachasenanga nam asindim oyithethayo nguthixo oyithethayo ndimema nabanakubo ukuba eze andixele ukuba iphosakele loo nto yabona wathi ke uyabona kumele ukuvumelana wenze ubudlelane kwaye loo nto inye aba befuna ukuba ayenze uahabi uthixo akenzeleleli hayi mhlekazi akenzeleleli wathi ngoku mzalwana branham ufuna ukubuza into ingaba ingelosi yenkosi wathi siyayikholelwa sonke ingelosi yenkosi ingaba ingelosi yenkosi yiyo eyakuxela oku
ndathi
andikhathali nokuba ingelosi yenkosi ingatho ukuba ingelosi yenkosi iyakuthetha loo nto kodwa ukuba ithethe okuchaseneyo ibingeyongelosi yenkosi leyo ndathi nangaphandle kokuba ingelosi ithethe ntoni na okanye nentoni eyenye ithetheleyo upawulos wathi noba kusuke ingelosi ephuma ezulwini yashumayela nayiphina ivangele yenye kuni mayiqalekiswe ingelosi nayo wonke ubani apha ezinye ngokwenyama into ekhukumeleyo ethile xa sithetha ngengelosi waye uJoseph Smith uBrigham Young nazo zonke ezinto namaqela wenkolo yama-Adventist nayo yonke enye into babona zonke iintlobo zezinto ezilolo hlobo kodwa zihlala zichasene elizwi kodwa uThixo uyalichasa ilizwi lakhe lililizwi lakhe ndathi oko kulilizwi lenkosi ngokuqinisekileyo konke endakhe ndakwazi ndakufundiswa nguye andizange ndiye kwiziko lemfundo okanye esikolweni kuvela kuye kodwa ndathi nokuba bekuchasene ukuba bekuchasene naloo nto ngendingazange ndikholwe kuye kuba oku lilizwi likathixo kuqala yonke enye into ibe buxophi ilizwi likathixo lala kunye nabo ngoko eliya wathi akugqiba wazimanisa ngamanzi zonke ezo ziqobo ngaphezulu ngeshumi elinesibini nemiphanda yamanzi wagalela ngaphezulu kwaloo nto wabuya umvapho ezolweni njengangokuba wayenokuba nako kuba uthixo akanakuxoka uThixo amcela oko wathi nkosi thixo kaabraham kaisake nokaisrayeli makwazeke ngaloo mhla ukuba unguthixo wena yaye mna ndisisaka sakho kwaye ndikwenze ngokumyalelo wakho oku ngokuba kungoitsho inkosi ndenze oku ngenxa yokuba wena wandixelela khona ngokuba kungokwelizwi lakho makwazeke ngokuba wena nguthixo waze umlilo wenkosi wawa walizayidini inkuni ezimanzisiweyo wakhotha amatye nayo yonke enye into wasusa yonke into ngoko uisrayeli wakhwaza amawaka asixhenxe uthixo makabe nguthixo ueliya uhle kangakana nokubona lowo mncinane mdala ukhangeleka ebuthathaka umzimba oqinqinileyo oshwabene wonke loo nto ngencinane isesandleni kuye igube elincinane le-oli lijinga ecaleni kuye nesiqwenga sengubo yegusha simjijele kuba waya kumfaka entolongweni ukuba wayehamba esitratweni kodwa bayeka abafazi ubanxibe ibhulukhwe ezimfutshane kodwa ngokuqinisekileyo abanakuyenza loo nto yabona baye kumntu othile ke ngoko kodwa be nanko esihla inqumla apho esiza inqumla induli phezu kwezonkuni ngoku intaba yekarmele ingesiso esincinane esincinane isithuba sendawo esilapha phandle esizithini sentlango yintaba enkulu ihamba ngokuzange ecala ngolu hlobo inyuke iye kutsho encotsheni ikhangele phezu kolwandle kwaye ueliya kunye nogehazi babaleka bayakutsho phezulu encotsheni kwaye ueliya wawa ngobuso bakhe apho waqala ukulila phambi kothixo umqolo wakhe ujongise ngasentshonalanga ukhangele elangeni iminyaka emithathu neenyanga ezintandathu ungazange kwaya nombethe lo wathi kugehazi hamba uyokukhangela ubone kuba kukho into onokuyibona na ilifu eliphuma phezu kolwandle wema phezu kwentaba ekhangele ngaphaya wathi andiboni nento le wahlala kanye kuloo ndawo thixo ukuba aba bantu bathe baguquka ukuba abantu babuyele kuwe ukuba balungele ukusuka kuyo yonke le mfeketho babuyele ezwini lakho ngoko wena unguthixo ukuba ube nokuphendula ilizwi lakho mandithethe kwaloo nto inye namhlanje thabathani la mahlelo emvaba niwaphule libalani ngezi yantlubano zobuhlelo nivumele abantu babuyele kwilizwi likathixo umgca wokuphinda yaye ndiyakuniqondakala lusela ukuba usekho uthixo nako uphendula ngomlilo ela abantu ukuba babize kuthixo makathi uthixo wayakutabize umntu abantu mabacele umprofeti uthixo uyakumbeka phakathi kwabo imema izizwe ukuba zenze loo nto ndiwangobuso ucele uthixo bathumele umhlangulo zokhangele uba kuyakwenzeka ntoni na yenze nje kube kanye uthixo uyakuphendula uthixo uhlala esenza njalo wawangobuso wathi thixo makwenzeke namhlanje abantu bakhe bachasana nawe abantu ebeqhekeke bazizo zonke iintlobo zamahlelo phaa phandle kodwa namhlanje uziqondakala lisile wena unguthixo waye abantu bathe lasilani kude ukubhileham yaye ndiwabulele la mawaka ababingeleni basukile endleleni ngoku kodwa zonke izithintelo zimfile izithintelo ezincinane ebezisahlula umwisile angathanda ukuza kulula kunye nombhaptizi umbhaptizi angathanda ukuza angene nabakwamoya abanyanisekileyo ngentliziyo phaya ezantsi namawaka asixhenxe anyanisekileyo kodwa banakuyenza loo nto ukuba bathe benza njalo bakhatyelwa ngaphandle kwamabandla abo abanye babo abakhathali bayeza noba kutheni na injalo loo nto kodwa mabathi bonke badilizelo kathi bahlangane bathi siya kuzilibala zonke ezinto ezinigaqo apha neekatekizimu nayo yonke enye into esifunda kuyo masibuyele elizwini likathixo khangela uba kuyakwenzeka ntoni nangoko uthixo uyabavelisela umprofeti ngokuqinisekileyo uyakwenza njalo uyakulizisa kanye kubo ukuba sebelungele ukulamkela kuqala bamele ukukuthandaza uthixo uyalini ingaba kuyinto engaqhelekanga ukuba uthi bafune ukuba abantu babe nenxaxheba kuloo nto xa uyesu wakhangela phaya phandle esivunweni wathi amasimi avuthiwe abasebenzi ngebambalwa thandazani ngokwenkosini yokuvuna yayinguye lowo thandazani kum ukuze ndimthumele abavuni baye ekuvuneni kwam yinxaxheba ethile omelwe kukuyenza uthixo ulindele ibandla lakhe ukuba libize kuye wahlala eyenza loo nto
God is waiting today for the people to come in the
servant kingdom. Uthixo enaye umhlangulo wakhe. Uthixo enomprofeti owayedinga phaya phezulu kozi. Bamfuna apho ithuba lamashwamane eminyaka elindele bona ukuba balungele bathandaze. Kodwa bathi bakulunga baqalisa ukuthandaza ngoba uthixo wathumela umhlangulo. Uthixo uyakwenza into enye namhlanje kuba abantu bangathi bahlangane baqalise ukuthandaza.
He was assigned to those prophets.
Wayengumkhonzi wabaprofeti bokuqoqa nakwahabi. Uba yena wayengumkhonzi kaThixo, wayengumprofeti kaThixo. Ngoko kananjalo wayengumkhonzi wokusirayeli kuba wayenokuvala amazulu okanye avule amazulu xa wayenqwena ukwenza njalo. Wayenguwo ngokuqinisekileyo. Ndixelele ukuba ngubani na onokuvala amazulu ndibonise abe mnye onokuvula amazulu ngaphandle kothixo. Waye ilizwi likathixo, ilizwi likathixo likubaprofeti.
Micah, a sign to Jehoshaphat.
Umikaya umkhonzi kuYehoshafati. Umikaya wayengumkhonzi kuYehoshafati ukuba uThixo umgcina ekho umprofeti wenene. Ngoku qaphela, wayenamakhulu amane abaprofeti wahabi wayenabo. Waze wabiza kwakuze loo makhulu mane abaprofeti. Baze ngamkhela omnye bamxelela ukanti ezantsi kuloo ntliziyo kaYehoshafati indoda yakwaThixo. Wayesazi uba kwakukho into ethile ephosakeleyo.
He knew there was something wrong. He said, "Haven't you got one more?"
Waisaz bakwakho into ephosakeleyo wathi anisena yena omnye. Emva kokuba amakhulu amane ayemi hapo, wathi abangaba prophet bonke, abaprofeti bakaYehova. Nanga amawisi lamabhafu amaprofeti abobunye nabo obethu ethu. Amatrit nazo zonke iintlobo ezahlukeneyo besinabo bonke apho. Wayengamxhela omnye bathi esisesona sisesikhulu sikhoyo asimele koyika nto malunga njengenkwenkwana encinane ibetha umlozi phakathi kwamangcwaba uyazi xa isoyika musa kuzikhathaza ngaloo nto. Wathi kodwa ninaye na omnye. Wathi o ewe ukhona ongomnye apha kodwa wathi ndimthiyile. Wathi uhlala ethetha izinto ezimbi malunga neli lizwe uhlala njalo esithi into embi izakusehlela. UYehoshafati wathi ndingathanda ukumva. Oh ewe wayeyintoni umqondiso ngaphandle kokuba mingaphi na imibutho okanye amahlelo emvaba uThixo wayesenaye umprofeti ohlala kunye nelizwe. UYehoshafati wayesazi ukuba uAhabi wayegwetyiwe ngokuba laa mprofeti wenene uEliya wayengumqondiso zizweni wathi izinja ziyakulixhapha igazi lakho njalo. Wayesazi ukuba la iZebhele kunye naye babeza kuhlelwa yiloo nto. Wayesazi ukuba kuya kuba njalo. Yabona waye umikaya wathi benyuka beza kuye bathi ngoku ndixelele uba uyafuna na ukungena kulaa mbutho olandelayo ndiyakuxelela into oyakuyenza uze uvumele nje nokuba bonke abashumayeli banyanisile. Yabona uze uthi kuye nyuka baze wathi uvume nje wathi ndiyakuxelela into esiya kuyenza siyakwenza siyakuqinisekisa ukuba ungena kumbutho wethu ukuba uyakwenza nje loo nto. Yabona uba uyakwenzelela nje kwezi nto zimbalwa uthetha ngazo ungene nje ungene uvumelane nabo uhambe ubheke phambili kunye nabo. Ungaqikelela ukuba umprofeti wenene kathixo angemka elizwini kathixo unga ke abafo bathi kodwa sibone umbono lamakhulumane abaprofeti siyazi ngabaprofeti siyazi kuba singabaprofeti. Umikaya wathi andithandabuzi uba ndibone umbono andikuthandabuzi nakancinane oko ukuba ndibone umbono kodwa ukho ngokwelalizwi amen. Wathi nam ndibone umbono amen. Oh iba nenceba wayengumqondiso wayengumqondiso wathi ndibone umbono kwaye ndimbone uIsrayeli enjengezimvu ezingenamalusi ithe saa phezu kwenduli zingenamalusi. Waye loo mongameli jikelele mkhulu ubhishop wenyuka wamonqoza emlonyeni wathi uphume wayaphi umoya kathixo ekumkeni kwawo ukuphuma kum. Wathi yakubona xa selivalwe entolongweni yakubona. Yena uAhabi wathi fakani laa mfo entolongweni nimnike isonga sosizi nimnike amanzi osizi ukuba asele. Wathi ekuyeni kwam ndinoxolo. Wathi ngoko ndiyakubona emandikwenze ngaye.
Olamaka stood there with dust saith the Lord.
Umikaya wamdala wema apho eno itho inkosi wathi ukuba ubuyile oko ubuya uThixo akathethanga. Nanto ke wayeyintoni umqondiso njengabaprofeti bakaYehova abaprofeti bakaThixo bahlala kunye nelizwi likaThixo.
You've got a prophet that says you should be baptized in the
ukuba ufumana umprofeti othi umele ukubhaptizwa kwizihlonipho zikayise nyana nomoya oyingcwele umprofeti wobuqondileyo. Ukuba uthike kho umprofeti phakathi kwenu othi bathathu ooThixo ngumprofeti wobuqondileyo. Akukho sibhalo sako konke oko, injalo loo nto. Kodwa umprofeti wenene kaThixo kuyawuhlala nelalizwi, kwaye ukuba umbono wakhe uchase nelalizwi asingomprofeti wenene ophuma kuThixo lowo. Akukho ndawo eBhayibhileni apho nabana wakhe wabhaptizelwa kwizihlonipho zikayise nyana moya oyingcwele. Khangela uPawulos phaya phezulu entolongweni i-2:9 elinempumlo egosa enempandla engenye apho phezulu echitha amashumi 2 eminyaka kwintolongo yaseRoma wabhala izincwadi. Ngoku ucinga ukuba babecinga ntoni abashumayeli babafazi ngoPawulos awathi mabathule abo bafazi emabandleni andibavumeli babathethe? Ndicinga ukuba ngebamenza nto ngenene. Ucinga ukuba bacinga ntoni abo bhishophu xa bathi bathetha zonke ezo zinto zahlukeneyo? Yeke le nto apha nale apha konke okuya uPawulos. Ndixelele ngubani lo mfo kanene, lo mfo ungqengqa apha entolongweni. Kodwa wayehlangene noYesu, wayeyazi into awayethetha ngayo. Wayengophuma kwakwelo qela linye emva kokufa kukaPawulos ekugqibeleni babumba ngelo qela loo bhishophu nabakhulu kwibhunga laseNicea. Yaze loo nto yabumba ibandla lobukatolika besimka kwilizwi likaThixo. Nako apho bangena khona ooyisenyana moya oyingcwele bakho. Ndicela umngeni nabani na naphi na nakwisiphi na isizwe ukuba aqondakalise ukuba akunjalo oko.
Amen. The baptism using the title of Father, Son, Holy Ghost is false.
Amen. It toying goes for baptism of the name of the Son of the Nyana Moyen. Well, all of the fog. It toying goes.
I command every one of you.
Ndiyalela wonke umntu kuni nabalapha nakwamamele ikhasethi ababengekabhaptizwa egameni likaYesu Kristu kuba babhaptizwe kwakhona egameni likaYesu Kristu. UPawulos kwizenzo isihlanu ithoba okanye ishumayethoba isihlanu wathi namamkelana umoya oyingcwele nakholayo nje bathi asizazi nokuba kukho umoya oyingcwele, wathi nabhaptizwa enini naphofu, bathi sibhaptiziwe kodwa hayi kubhaptizwa lobuKristu. Uyisenyana nomoya oyingcwele ayilo bhaptizo lobuKristu. Akukho mKristu wakhe wabhaptizwa ngolo hlobo eBhayibhileni kungenjalo kumakhulu eminyaka emva kweBhayibhile. Umgaqo obuKatolika ingeyiyo imfundiso yobuKristu. Ndibonise eBhayibhileni.
It's a fraud.
Bubutshiliki kukusebenza kwedimoni. Andithethi kuthi abantu ababhaptizwe ngolo hlobo bayiloo ndlela. UThixo unabaninzi abantu apho phandle namhlanje abangaziyo ukuba kokuphina okungcono. Kodwa ilixa lifikile simele ukubuyela elizwini ukuba silindele ukuba uThixo asebenze ngalo mhla njengoko wenzayo ngoko. Ndathi kumama ngethuba ebhubha phambi kokuba abhubhe, ndathi mama, ndakuba ngumKristu njengomfana ndaqalisa ukufuna ndifumanise ndandisazi uba kwakukho uThixo ngembono oyaziyo nezinto ezenzekayo konke apha ebomini. Ndathi ngoko ndifumanise ukuba ibandla amakatolika lithe sithi ibandla kwenza umahluko nokuba ithini na iBhayibhile. Ndikholelwa kuloo nto ukuba inene kodwa sithi ibandla oko sithethayo uThixo uyakubopha ezulwini. Ke ngoko bayenza ngolu hlobo umzimba omnye lowo amaLuthere athe maphostile thina sikholwa ngale ndlela, amaBhaptisti athi maphostile thina sikholwa ngale ndlela, kwaye kukho amakhulu aloo mibutho. Uba unganalo njani ukholo? Nguphi kubo onyanisileyo? Inye into yinyaniso ndandingayazi ngoko. Ndathi mama, ndiye ndabuyela eBhayibhileni ndaze ndafumanisa uba indlela ababeyiyo abo bapostile bokuqala, uhlobo lwebandla ababenalo, indlela ababefundisa ngayo nezinto abazenzayo, ndaze ndenza ngokuchaneyo kanye ngendlela abenza ngayo, indlela eyathetha ngayo iBhayibhile, ndaze ndafumana kwa ezo ziphumo zizo. Amen. Uxolo ngokusebenzisa inkcaliso enjalo, kodwa incasa yokudla yaziwa ngokudliwa kwakho, yinyaniso leyo. Ndafumana kwa ezo ziphumo bazifumanayo. Ewe. Unakwakhathemba phezu kwento ekukho amakhulu alithoba weendlela ezahlukileyo zokuya ngale indlela nangaleya indlela. Ndaze ndafumanisa ngapha eBhayibhileni ukuba uYesu ngokwakhe wathi ukuba umntu uyakususa ilizwi libe linye okanye aliguqule kule ncwadi, nabani na uyakongeza nantoni na kulo okanye asuse nantoni na kulo, kwaloo mntu uyakukhutshwa isabelo sakhe kwincwadi yobomi. Oko kubonisa ukuba igama lakhe belikhona apho kulungile, kodwa liyakucinga. Oh, simele ukubuyela kweli lizwi. Amazulu nehlabathi ayakudlula kodwa ilizwi lam alisayi kusilela. Ewe mhlekazi, malithi lonke ilizwi lomntu libe bubuxoki, elam ke libe yinyaniso, watsho uYesu. Masihlale kunye nelizwi Oh, Bethu, ewe, uyoshafati wayesazi ba uThixo ugcina umprofeti wenene ohlala kunye nelizwi lakhe aze angenzeleleli ngawo. Hayi, mhlekazi, uhlala kunye nalo kanye. Amakhulu amane ekuphasene nayo neziprofeto zawo kananjalo, kodwa okwakhe yayililizwi likaThixo nomkhonzi okwamnye nezo zinto. Wayendithi namhlanje into esiyiseleyo yindoda, umprofeti avelise phakathi kwethu oya kumane ilizwi likaThixo ngaphandle kwayo nantoni na ethethwa nguye nabani na okanye nayiphi na imvaba yobuhlelo oyithethayo.
Micah had no cooperation.
UMikaya wayengenantsebenziswano. UMoses wayengenantsebenziswano. UNoah wayengenantsebenziswano. Akukho namnye kubo wayena owakhe wasebenzisana. Konke kuchasene nabo.
But there are signs.
Kodwa bangumqondiso kwimihla emibi phambi kokuba uThixo athumele umgwebo. Kwaye uThixo uyaligcina ilizwi lakhe kwaye ufuna ukuba ilizwi lakhe ligcinwe ngabantu bakhe. Mayibongwe iNkosi. Ngoku siyehla siyayivaleni. Okwemizuzu embalwa njengoku ngokuphulaphulisisa.
There was a man sent from God.
Kwakukho indoda ethunywe ivela kuThixo egama linguYohane, umqondisi womprofeti. Phambi kokuba uYesu abe wathi weza emhlabeni ukuza kuzichaza, wathumela umprofeti phambi kwakhe. Ingaba wayenza loo nto?
The Elijah of the Old Testament.
Wathumela umprofeti uEliya weTestamente endala. Waprofeta ukuba kuyakuza onamandla kaEliya weTestamente endala.
He was to be a prophet sign.
Waya kuba ngumqondisi womprofeti ngokuba uYesu wayesiza ukuba kwakukho uMesiya ozayo.
And John came out of the wilderness.
Waya xa uYohane waphuma entlango wayengumqondisi oba uMesiya wayesendleleni.
When John appeared.
UYohane wavelayo uTrail wayemela ukukwazi ngabaprofeti bakhe.
That's where the people miss it.
Nako apho bayiphosa khona abantu abakholelwa abaprofeti babo. Abakholelwa asikholwa kwinto awayithetha uPetros ukuba yayiyinyani ngomhlapenekosi. Abakholelwa ukuba yayiyinyaniso leyo. Abakholelwa kwinto awayithetha uPaulos uba loo nto eyinyenzwa nguPetros waze wathi uba ingelosi ephuma izwini lishumayela naliphina ilizwi elilelinye mayiqalekiswe. Abakholelwa kuloo nto, yabona? Abakholelwa yiyo. Kwaye babengakholwa ngabaprofeti babo. Ukuba babazile babeyakwazi ukuba uIsaya wathi kuyakubakho izwi lomemeza entlango eliyakulungisa indlela phambi kwenkosi. Ngebabeyazile loo nto. Wayengumprofeti ithawe kubaprofeti. Wabaxelela kodwa bazange bakholwe loo nto. Hayi, hayi. Wathi kukho uMesiya ozayo. Le ndoda yayiyindoda ethunywe kwaThixo. Omzalwana yayingalandelwa. UThixo wayenika abalandeli umhlambi omncinane kanye njengoba wenzayo kuEliya.
God gave him his following. He didn't get it from some political
organization. Uthi kwainika abalandeli bayo. Ayizange ibafumane kumbutho othile wezepolitiki. Yashumayela ilizwi. Yahlala phezu kwelizwi likaThixo. Waze uThixo wayinika mhlambi omncinane. UEliya wahlala phezu kwelizwi likaThixo. UThixo wamnika mhlambi omncinane.
This man had no cooperation. He had no following.
Le ndoda yayingenakusebenzisana kuthile. Yayingenabalandeli. Ingenantsebenziswano. Ingenguye owehlela. Wayengaceli nto engoyiki nto. YayinguYohane lowo kuba wayeyindoda eyayithunywe ivela kwaThixo. Naso isizathu sokuba abe wema. WayenguEliya emi apho nokuqondakalisa ebantwini ukuba uMesiya wayesiza. Wathi ndililizwi lalowo udanduka intlango njengoko watshoyo uIsaya umprofeti. Ndilungiseni indlela yenkosi. Awu baFarisi nabaSadusi bema apho baxambulisana malunga needyazi zabo nezinto ezinjalo. Kanye ngelo thuba bexambulisana bexoxa ngazo wangena kanye esithini phakathi kwabo kwafika uMesiya ehamba. UYohane wathi bonani nguye lowo. Haleluya. Ndikhangele wayemazisile. Nguye lowo umikanye phakathi kwenu ngoku. Malunga nelo xesha amazulu aduma uYesu ahamba wangena emanzini waze uYohane wathwala ubunina ebona umoya kaThixo unjengengobe usihla izwi likhwaza lo mnyana womoyintanda endikholisiweyo kukuhlala kuye. Oh Bethu, oh Bethu. UYohane wathi ngoku ndimele ukuba ndinciphe ande yena.
Oh,
onjani umprofeti ngumqondisi womIsrayeli. Umhlekazi.
He was a man sent from God.
Wayeyindoda ithunywe ivela kwaThixo nakubeni utata wakhe wayengumbingeleli.
Oh yes.
Oh ewe, uyise Zakaria wayengumbingeleli.
But did you notice?
Kodwa ingaba ukaphele, uThixo wayengenakuvumela lo mprofeti axubane nemibutho yabo. Uyise ngomthawuthayo wamhlangapha kwisikolo sezakwalizwi, kwelikhulu enguthilethile ihlelo. Wamenza umlungiselo ophuma izandla, uyazi, wazomqesha kakhulu, wamnika into eninzi awayengafanelanga ukuba nako. Kodwa uThixo wayengenakuvumela ukuba umphefumlo wakhe ungcoliseke.
Do you understand?
Amen.
Niyaqonda. wayengena kuvumela ukuba loo ndoda ixubane nemibutho akazange abe ngowawo nawuphina kuwo akhoqela laa nkolo abafarisi abasadusi okanye amaherode okanye nantoni na ekwakunokuba yiyo uthixo wayengena kuyivumela loo nto wayezelwe ngendlela engaqhelekanga wayengumntwana ongaqhelekanga wayengumprofeti uyise wayengumbingeleli kodwa wayengenamvumela axubane nabo bonke ubuhanahanisi babo iinkolo zobufarisi ezinjalo wenza ntoni wamthabathi wamkhuphela entlango wamqeqesha entlango okunjani ukuqeqeshwa amen wamqeqesha ngamava okona kungcono oko ukwazi uthixo wathi ukuphuma kwakhe wayesazi ngokuchanekileyo uba wawuyintoni umyalelo wakhe kwaye uthixo wawungqinela loo myalelo wawungqinela phi emlanjeni ngoku uba ngakwazi ukuzibanza isibini nesibini uthi sisine phezu komlambo wathi ndililizwi lalowo wadanduluka entlango ilungiseni indlela yenkosi ityeni zeni umendo wayo uyohane indoda ethunywe ivela kwathixo uthixo wayengena kumvumela ukuba angcoliswe yiloo nto wamqeqesha intlango ngothixo wamqesha kungekuko kwizikolo zabo hayi kwizifundo zezakwalisi zabo uba waya kwenza njalo ngowayengxalwe ngayo yonke into njengoko kwakuphuma ezikolweni zabo namhlanje zonke iintlobo zezikolo ingengomapresbitari nje amabhaptisi namawesle koko izikolo zabakwamoya zibika ngako nazo naziphina kwezo zikolo zelizwi bakhupha apho uyeza watsho umoya kaisaya uyeza ukuza ukayohane kwakucele kwangaphambili esibhalweni uisaya 43 wathi ndiyakuthuma umthunywa wam phambi kwam alungise indlela kungendalo lowo yayingumalaki 3 wathi umalaki 3 wathi uyakuthuma umthunywa wakhe phambi kwakhe umprofeti umprofeti okugqibela ekwathethwa ngaye into yokugqibela eyayithetha ngaye kumbula incwadi yokugqibela itestamente endala yathetha ngokuba ueliya uya kuza kubantwana bakaisrayeli phambi kokuba abonakalalise umesiya ngaba senilungile incwadi yokugqibela ibhayibhile isityhilele iyasibonisa uba kuya kubakho ukubuya ukuthile kwakhe ngemihla yokugqibela esiza kwibandla labentlanga mqondile indlela abayiphosa ngayo uprofethiwe uba uya kuza kwakhona kanye nje phambi kokuza kwesibini kwenkosi umalaki sahluko sesini nakwizityhilelo kananjalo isahluko sesithathu sisela ukuba uya kuba lapha ngemihla yokugqibela ukuba kwalowo wema ethubeni ngenxa yabantu kunye nomhlambi omncinane owayeyakuthi uthixo amnike wona uyakufika ngemihla yokugqibela uthixo watsho uya kuba ngumqondiso kwesidi sentlanga ukuba ixesha alisekho wayekhumbula xa avelayo ixesha lisondele masithandaze kuthixo ukuba amthumele ixesha lisondele nje ukuba ulungiselo lwakhe lube loluphelile umesiya wazibonakalalisa
This great one will come in the last days. Will finish.
Je uba lo mkhulu uyakuza ngemihla yokugqibela agqibe ulungiselo lwakhe umesiya uyakuzibonakalalisa kuyakuba njalo.
The time is at hand, so we better pray.
Ixesha lisondele ngoko kungcono sithandaze kungcono uqalise ukuthandaza. Ungumqondiso ovela kuthixo kwesigaba uyakuqondakalalisa oko akuko. Wonke umntu uyakuyazi loo nto uthixo uyakuyingqinela uyakubonakalisa imikhonzo nezimanga ezingazange zenziwe phezu komhlaba ngaye andithethi ukuxhuzuxhuzula ukuhlukumisa nokuthetha ngelwimi uyakubuya nelizwi likathixo njengokuba yayinjalo le ndoda kuba uprofethi wekuba uyeza kumalaki 4 nakwisityhilelo esithathu koko uyakuza akukho nto iyakumthintela uyeza amen uyava lapha amen mabawe ngobuso babo abantu namhlanje baqalise ukuthandaza kuthixo bakhangele oko kuya kwenzeka niyakumbona ubonakala esemandleni ewe mhlekayo ngokwesibhalo umyalezo womqondiso wakhe uyakuba kuguqula uyakuba yintono wakhe uyakumazi ngokuba eyakuba yintoni uyakwazi njani ukuba ngowuphina yena yazi israyeli wayeyibuza loo nto ngaxesha lithile ngapha kudeuteronomy 32 ivesi 22 ndiyakholwa yiyo wathi siyakwazi ukuba unguye njani sazi njani uthixo sicele ukuba siyakumazi uyakwenza ntoni uyakuguqula iintliziyo zabantwana zibuyele kumyalezo wepentekosti yakuqala ekuqalekeni oh bet umqondiso ongaqashelwanga umqondiso oyinene kwaye bayawuphosa bahlala besenza njalo emva uya kwibandla lenene umyalezo wenene We have my head on Cassin and Amasero in Havavo, in Aloigo, Noit, Choingo. A guy went to Lena Gulpina, I said, a guy Banandria went and now a guy Guiagalel, Brunatona. We have found one man there, Elizabeth, eat Choingo. Would take oil in Nello Lunzello Locking and be conscious on his mank, which he loved cool wellies, no wellies of Bantu, in Johnny Minister and the life. Njengoba uyakuma njengoba wenzayo uPetros noYohane ngomhla wePentecoste emva kwalo Pentecoste kukuze babe nokuzaliswa ngomoya oyingcwele babhaptizwe apho bema kuloo ndawo ntendelezo yeSanhedrin bema apho benabo bonke ubuganga ekwakunokumiwa kubo bathi siyanalela ukuba nifundise ngegama likaYesu Kristu kwakhona. Wathi ingaba ukona kulungileyo ukuphulaphulani nana okanye uThixo sigwebeleni ngokwenu engazinto engafundanga. Amen.
They were prophets.
Oh God, Tixo. They were prophets. They were prophets. Betanjiswe swengu Tixo.
They were signs of the Holy Ghost. They were prophets.
They were prophets. They were prophets. Ifuna kuba ukwaphula police ukwale ilandela imibini imizuzu emithathu.
A political pool, surely I've said something.
Ukutala ngwezo politiko ukuqinisekileyo ndikenda thetha into kubizwa imbalo edluleyo. Niyazi uba ndithetha ukuthina ngaloo nto. Umkhondisi oprofetiweyo ndiyeke ndiyibeka phambi kwenu. Yabona? Ingekunodwa nilapha kodwa kwawo bayakuva. Iphezu kwenu yenzani ngayo nantoni na enifuna ukuyenza. Maze nithandaze nibone uThixo inyakaza kuloo ndawo. Mkhangeleni ezalisayisa ilizwi lakhe ulindile. Xa izikhulumbise atho mna abantu besoyika kwiPentagon umanyano lwezizwe ezikhulu ezisana. Abazi uba mabenze ntoni na. Imiqondiso esisimanga esibhakabhakeni yezinto ezingazwayo ezikhanyayo ezibhabhayo. Nayo yonke into wathi uThixo wayixela kwangenxa engaphambili. Lixesha lalo Eliya ukho kwindawo ethile eza kuthi gqi. Mabathi abantu mawuthi loo mhlawumbi incinane loo masalela amancinane ayakuthi uThixo amnike wona. Ithi loo nsalela incinane iye kubizo lokubizelwa ngaphandle nguThixo. Khangele uba kuyakwenzeka ntoni na. Kuyakubakho umboniso wamandla wesizwe. Kuyakubakho amandla abangazange bawabone ngaphambili. Inkathazo kule nto ile ngeli xesha kuya kube seliphele kakhulu ixesha kulo. Iingcango ziya kube sezivaliwe. Ngoko khumbula sekupheleni kwexesha. Thandaza! Khangela namhlanje kule nto siyibisa ngoba lulungiselelo. Yintoni lesinayo? Ngoku ekuvaleni ndifuna ukuthetha oku. Yintoni lesinayo? Akukho nto sinayo. Ezinye zeenkokeli zethu eziphambili abona baphambili abavangeli bethu omnye wabona abavangeli baphambili bethu wathi ukuba ndinokufumana ishumi ekhulwini labantu endibaguquleyo bebambelele unyaka wonke ndiyaba nombulelo kakhulu. Ngoku ngokungekudala kakhulu wathi ufini wafumana amashumi alithoba nethoba ekhulwini wabo. UPaulo wabanekhulu ongezelwe ngamakhulu. Amakhulu ongezwe ngamakhulu. Omnye wayesindiswa wayezazwa kangako mzalwana wayehamba axele umntu ongomnye aze axele omnye umntu aze axele lo kwaye kubenza isigidi. Kuba babe nento babekwilizwi. Namhlanje sidinga njengezihlwele ezikhulu. Yintoni na? Ngumbutho wezopolitiko. Ukuba thina siyeza umvangelo othile obalulekileyo ukufika esixekweni yintoni ezakuqala liqela lamadoda waye ukuba onke amawisile amabhaptisti namapresbitari ewonke benza indawana encinane abajonge ukuyiphumeza aba umele kokushumayela oku kuphela yayakana kokushumayela okuya kwayakana kokushumayela oku koko kunokushumayela okuya yintoni lesinayo bayenyuka baye apho abafazi ndithetha ngaba kwamoya abafazi bayangena apho banyuke baye ezigukweni baqalise ukusenga ndandihleli ndichasene nokubizela ezigukweni senokhe ndiyithethe loo nto andikholwa kwezo zinto ezinjalo akukho nto injalo ebhayibhileni angeza njani nawuphi na umntu ngaphandle kokuba uThixo umbizile awunawuze umenze angasondeli akukho nto umele ukuyibiza ukuba uThixo umbizile. Ukubizela ezigukweni imbono obuyisile leyo injalo loo nto. Ukubizela ezigukweni babefuna bonke bathi John uyazi umama wakho wabhubha kwixesha eladlulayo oyoyoyo ewe mzalwane yoyo asonguquko leyo apha kumfo wombala obudlulileyo sasino nomboniso eluyivile umfazi owangeniswa ekwibhokisi yomngcwabo abeyoka iqongeni kwindlu eyayiyokugcina izixhobo amakhulu abantu kwathi wabalekani ezigukweni.
The gospel's not a scare.
No.
It's not a
Ivangeli ayi sozo yikisa. Ayi koko zibawu no sizi. Yinguko koyo kusabeka. Angela kwezinkonzo. Aba vangela bakhulu. Wayenkunu lwami oluthobekileyo olungiselo olunqinane. Ndingazikhuphele ngaphandle. Amanye amaxesha ndisiva neentloni ngokuphuma. Kunjalo, senza ntoni? Siyema sibizele esikhuphweni sibacenge amantombazana amancane enyuke aye apho ebehla funa intshungama yabona yabona yaya. Abafazi benyuka baye apho beninqothule inwele benobuso obuqhashwe abakwamoya bangene baze baphume bathi bathethe ngelwimi bangakhe baziyeke ezikhulu iinwele zabo baze benze kwaloo nto enye bebeyenza. Undixela ukuba inguquko leyo yimpoxo kuthixo leyo. Ibhayibhile ithe kusono nehlazo kubo babachebe iinwele zabo. Angathini umfazi oneenwele ezinqothulweyo ukugxeka umfazi oziqaba ubuso naye usenokuqaba yeza iyure yokuba izembe mbeko ezingandini zomthi ukuze wonke umntu ongathwala isiqhamo silungileyo ugawulwe uyiswe. Kwenzeke ntoni? Yayingekho ndleleni uba abantu bethu bangoku abo babizwa ngokuba ngabashumayeli abaphandle iziqhuwe ezikhulu nabanobuyokoyoko abaphakamileyo nemibutho abazinto ngothixo kunoba unoqhakancisazi ngezithwala nto ezaseyiputa xa kufika benyuka apho kwakuyathini ukuba abantu ngomhla wepentekoste benyuka apho bathi ngoku uyesu wasiyalela ukuba sinyuke sizi apha sihlale side samkele amandla avela phezulu ngoku bazalwana lithoba lonke leentsuku silapho masiyamkele ngokholo loo nto ngoku sinawo umoya engcwele siyaphuma ngokuba sibekho apha sikwenzile oko ebesixelele kona uyesu ngekangwazange kubekho mava mandixele into ndiyazi uba elikhasele kodwa nantsi isifo nakanjani na phulaphula ndiza kuxela into kulihlazo abantu uku andizange ndikholwe ekubeni umoya oyingcwele wawukukushukula andizange ndikholwe ekubeni umoya oyingcwele yayikukubungqina bokuthetha ngelwimi okanye ukulila okanye ukukhwaza ezo zinto ziimvakalelo zemihlala ndiyakholwa uba umoya oyingcwele unokuyenza loo nto kodwa umoya oyingcwele ubungangamsha obungcwele buhleli ngaphakathi kwaye ndiyakholwa ukuba iqela elikhulu abantu elibangaka uba linawo umoya oyingcwele alazi nento enye malunga nayo uhlangana nothixo indlela ekwathi ngayo ngomhla wepentekoste bathi ngoku njengamabhaptisti namhlanje amapresbitari namawisi ndiyabuza ingaba uyakholwa ekubeni na o ewe siyawamkela ngokholo ngokholo angokwanto asinguwo lowo yimihlali uyakuthanda ukubona ukutshona kwelanga uze ume ukhangele ilanga lisihla litshona ulile inyembe zihle asibothixo lowo loo nto imihlali esuka kwinto ethile kuwe. You hear of somebody being sick or something. Uyakwaza ukhali asibothixo lowo loo nto kukuvakalelwa kobuntu yindlela uthixo ndakhe ndababona abantu kumdlalo webhola bevuya kangangokuba bade bathintithe ngemilebe yabo nayonke enye into ungandixeleli siswele ivuselelo usindiso waye abantu bakwamoya bayafika benze abantu babe nomdla abaxelele ukuba xa bathe bathetha ngelwimi bawufumene umoya oyingcwele waye abanye babo baphila zonke iintlobo zobomi emva koko phulaphula mzalwana ngomhla wepentekoste kwakungenjalo babengazange baxhomekeke ekuthetheni ngelwimi okanye nakuyiphi na enye into ngethuba babelapho bemi ndaweni inye bemxhelo omnye uthixo wehla ngenene phakathi kwabo babona phezu kwakhe ngamnye ukulenya komlilo okumalunga njengoko kuya kudinga phezu kweentloko zabo uthixo wayekho yayingeyokuthi umamkele ngokholo okanye ngokuziva ngemihlalo okuthile babezaliswe ngumoya oyingcwele baze baphuma ke baqalisa ukuthetha ngelwimi kodwa kuqala bahlangana nothixo nantso into okunonakele namhlanje abantu benziwa nje babe nomdla ibe imihlali ibe ngenguwo umoya oyingcwele umoya oyingcwele kumhlala ngaphakathi kobungangamsha bobungcwele amazwi akho lilizwi lakhe ndiyakuxelela into eswele yona namhlanje lubizo abantu bayangena abafazi abafana nabo bayangena bathethe ngelwimi babuye baphume kwaye ukhe waya kwiindawo zabo nje apho akhoyo amabandla abo ndinqwela ukuba abe ubhili ebehlele apha sandula ukufumana incwadi evela emazantsi baya kwindawo ethile ngenye imini apho umfazi wathi ngombutho othile omkhulu owona umbutho omkhulu wabantu bakwamoya umbutho omkhulu wamatrinity waze wathi bonke abafazi phaya kuthi mzalwa Branham bonke bayazichebe iinwele zabo beneenwele ezinto ezimnyama wathi bendihlele ndizithanda ngoba bendikholwa ukuba ize ezenkosi wathi andizange ndiqabe makeup ibandla lethu lifundisa ukuba loo nto yodidla kudala wathi bandixelela ukuba xa bendisonge iinwele zam zasifupha emqolo bathi khangela apha unevili elingenamoya emqolo nazo zonke izinto enjalo bathi uthwele elingenamoya ivili elingenamoya ekhosi kuwe waze wathi ekugqibeleni umyeni wam wathi utheni ungazichebi nje iinwele zakho ufane nabo bonke abanye aba ngoku ndinencwadi ephindela kuye wathi ngaba mnjalo ndive kwelinye lamakhaseti akho uba ubhaptizo nobukristu usegameni kayesu kristu ngoku niyazi uba uyakufumana ntoni nana amnjalo wathi ndixelele mzalwana uBranham ndililambile ndifuna ukwazi ukuba ndenze ntoni na ndiza kuthi uhlazekile la myeni ukrekileyo wakho nelaqela lingenathixo ukukhonza kunye nalo phuma phakathi kwabo kunjalo Uthixo akanakugugugukuka xa uthixo ethe wathetha into sube yinyanisile andikhetha nobangaphi nabashumayela abangabakrekri abafuna ukwenzelela ukuze babe nombutho omkhulu kungenjalo iqela siswele abangabosindiswa amadoda ayakumaxela amakhosa wabo ukuba enze ngolo hlolo ndincinane ithemba endinalo kumava enu okuba ngamakristu kunjalo guquka kungenjalo utshabalale tyhini le ungena ngolo hlobo ujoyine amabandla iiqawe zabamoya ubuye uphume ungakhe uguquke nakancinane uhlale useyiloo nto ungakhe ushukume nakancinane ow balusize yintoni na woyizebhele bala maxesha mnye kuphela umfazi ebhayibhileni owathe waziqaba uso waze uthixo wawondla ngaye izintsha oojezebhele bangoku barhuqa wahabi babo ngempumlo nayiphina indoda enobufazi eyawuvumela umfazi wayo ukuba enze ngolo hlobo anxibe ibhulukhwe ezifutshane nezinto aze aphuma apha esitratweni enxibe ilokhwe ezikhangela ngokungathi uhlinze waqiniswa ngokwewina inyamakazi ehlinze yonke ngolo hlobo aze ahambe andiyithethi njengesikhulo loo nto asiyo ndawo yokuphula le elilizwi likathixo liyinyaniso kunjalo ehle ngesitratweni elilokhwe emqinise kangangokuba angabi nako nokuhamba ithi indoda ethile yakuba nento eyithethayo malunga naye ufune ukulwa nayo umelwe kukuba ube ubethe emhlathini injalo loo nto ngenxa kumvumela enze into enjalo oko kubonisa ukuba unjani na kunjalo kanye into esiswele yona yivangeli thixo velisa umntu othile abonakale obuyele kanye elizwini uthixo wathi asiyo nento esihloniphekileyo kumfazi kwakuba eze enkonzweni athandaze iinwele zakhe ezichetyiwe kwaye umfazi ochebe iinwele zakhe indoda inelungelo eligqibeleleyo lokwahlukana naye ungumfazi ungenantlonipho ibhayibhile itsho akanantlonipho kumyeni wakhe usena ungayazi loo nto nawuphina umfazi uyakuba anxibe ibhlukhwe ezifutshane akanantlonipho usena ungayazi yena loo nto nkosazana ndizame ukukukhathaza ndizama ukusindisa edikeni lomlilo isoko guquka utsho ndinawo umoya oyingcwele uze wenze ngolo hlobo uthixo akhele ngaphakathi kuwe balo thixo wathi kuwe ungayenzi into enjalo ke utsho ndiye ndathetha ngelwimi ndakhe ndazibona iidemons zithetha ngelwimi ndakhe ndabona eafrika besela igazi ngeqokobhe lentloko yomntu bathethe ngelwimi bathandaze kumtyholo ndakhe ndakwiinkambi zamagwirha nabathakathi abo babethetha ngelwimi baze bazitolike ndakhe ndabona iintsiki bazokubhala ziphezu kwetafile ze zibhale ngolwimi olungazwayo ize indoda ifike itolike loo nto kwaye inyani ungandixeleli ngelwimi sinento eninzi yazo ngoku ukanti ndiyakholwa uba uthixo unalo ulwimi olungaziwayo ndiyakholwa uba uthixo uyathetha ngeelwimi ezingaziwayo kodwa musa ukuthembela kuloo nto upawulos wathi ndingafanelana ndithetha ngeelwimi zabantu nezengelosi ndingenawo umoya oyingcwele andikabiyoo nto ndingafanelana nokususa intaba abantu abaninzi bazama ukuthi ow le indoda ebalulekileyo yakwathixo uba unokubona imimangaliso emikhulu kuba iidemoni ziyaphilisa iidemoni ziyaphuma zenze izinto ezilolo hlobo yazi wamagwirha uma enze izinto ezinolo hlobo ndibe nefasikoti elijijeleyo kanjeya baze bafake imali athabathe inwele ezisuka ngemva entloko kuye azizamise egazini aligalele phakathi baze abantu abanyanisekileyo bayakholwa asingulo mntu ngabo bantu bekholwa ukuba basondela kuthixo ngelo gqwirha akazange atsho uyesu ukuthi baninzi bayakuza kum ngaloo mini bathi ndandinemvuselo lwezinkulu zempiliso asingomqondiso lowo umqondiso wokuba sisekugqibeleni akazange atsho uyesu kumateyu isahluko sishumabinanesine malunga neevesi amashumabinanesine kananjalo amashumabinanesine waze wathi abaprofeti abaxoko bayakuvela ngemihla yokugqibela benze imiqondiso emikhulu kangangokuba balathesi nabanyulwe ukuba bekunokwenzeka kodwa abanyulwe bemi phezu kwelizwi bayazi uba uyintoni namqondiso wenene angathini umntu owenza izinto ezinjalo ophika ukholo kuthixo athi ngumprofeti ovela enkosini ungathini ehlabathini ukuba indoda isenokuba ngumprofeti njengabo babenjalo phaa ezantsi ngemihla kahabu yehoshafati xa umikhaya waphakamayo kodwa babe nomnyapho ezantsi owema phezu kwelizwi ueliya ilizwi lenkosi lalibhale ukuba uhabu uyawufikelwa sisiphelo sakhe kwaye ubona okaeliya wawukunye naloo nto kwaye nayiphina indoda ezibiza ngokuba ingumprofeti ngokomoya iyaqaphela ukuba lonke elizwi ngale nto liyinyaniso angathini ukuba ngumtriniti angathini ukubhaptiza igameni loyisenyana nomoya oyingcwele aze athi uthanjiswe ngomoya angathini ukufundisa abantu loo mposiso aze abe esathanjiswe ngomoya ayinakwenzeka yinto engenakwenzeka ngiyaqaphela ukuba oko akuyonto eyaziwayo kodwa sifuna ukuba ngabaziwayo ngokunyaniseka okufunekayo kuwe ngoku uyizebhele noahabi ewe mhlekazi ngoba bayenzelani loo nto batheni abawafazi babenze oko bagcine iinwele zabo zingekho baze baqhabe imakeup baze baphume banxile ebhluku ezifutshane abe amadoda edlula kufutshane nezinto ezilolo hlobo abayeni babo benze loo nto ngokuba abanayo umprofeti wenene kumaqonga aba okushumayela ukuze abaxele inyaniso abaxelela kulungile akho mahluko apho ilungile loo nto awumelwe kwenza nto ngaloo nto wena oko lilizwi lenkosi ibhayibhile ithe nawuphi na umfazi oyakunxiba impahla elungiselwe indoda ulisikizi phambi kothixo uthixo akaguquguquki angathini yena uguquguquka aze abe nguthixo ungongena siphelo baswele umprofeti wenene obaxela ukuba loo nto ngumqondiso wesiphelo ibhayibhile ithe bayakuyenza uyisaya isahluko sesihlanu uthi abafazi bayakwenza loo nto ngemihla yokugqibela ngokuchanekileyo ngoko nabo ke kodwa bathi banomprofeti epulpitini uyaloyika ilizwi kathixo hayi ngoyika ibandla masithandaze kuthixo basithumele oko kukhanya kwamva ezo zibaneza ngokutsha asithumele lowo wathembisa ngayo kwibandla elinyulweyo eliyakuchaza oko kuyinyaniso lime kwilizwi kathixo bayeke oojezebhele noahabi ngoko liyakubahlula oko kuchanekileyo khumbula bathi abafazi bakuqalisa ukwenza ngolo hlobo ngokubuyela nje emva kwindawana xa bathi baqala ukucheba iinwele zabo nokwenza ngolo hlobo ekuqaleni kwabafazi babenze kanjalo kungelo xesha ngeso sigaba sexesha apho ueliya ngemihla yokugqibela ayakuvela nomqondiso wokuphela kwexesha enomqondiso wokuphela kwexesha njengoba kwakunjalo ngemihla kalothe yabona umqondiso wexesha lesiphela xa bathi abafazi baqala ukwenza njalo benza ngolo hlobo ngoku
the Elisha is to appear on the scene.
Waye kungelo xesha uElisha ayakuvela khona embulula ebiza ekhalumela ekrazula kunjalo enomqondiso kathixo okungenelayo ebheka phambili.
He ain't gonna call no big bunch now. Akazibiza
kela likhulu ibhayibhile ithe musani koyika mhlawumbi umncinane ukuthanda kukayihlo ukunika ubukumkani yabona injalo loo nto injalo ngokuchanekileyo umelwe kukuba aliwe ngabo bonke ngaphandle komhlawumbi omncinane ngoba ufana ueliya kunye namakhulu asixhenxe kunye noyohane nomhlambi wakhe omncinane ewe uyabona ukuba sinyiphi nanamhlanje simele ukubuyela emva kwipentekosi yasekuqalekeni simele ukubuyela emva kwizinto zikathixo simele ukubuyela emva mzalwana dade ungakhe uqhathwe kumava akho silinde elo lixa ungakhe uthabathe nje undiyathemba ukuba kunjalo ndiyakholwa ngokholo uyamkela ungakhe uyenze loo nto hlangana othixo ubuso ngobuso uze uzalise ngumoya uze ukhangele ke ukuba kwenzeka ntoni na kwaye ukuba loo moya ungaphakathi kuwe uchathe nenelizwi ngoko uyeke loo moya hamba uye kufumana thandaza ukuba uthixo akunike umoya oya kuthi xa loo moya uya kuthi uvele ngemihla yokugqibela uya kuba sisiyalo ngokuchasene nabo nabo bangabo buxoki yabona ngokuba uyohane wathi musani ukucinga nithi ngaphakathi kwenu thina sinoabraham ubawo wethu singaba obawo bethu yayingamawisile amabhaptisi amarhabe okanye abenkonzo kamoya musani ukucinga ukuba ningabantwana bakaabraham kuba uthixo unako ukuvelisela abantwana kula matye uabraham musani ukucinga ukuba ngokuba ningaba kwamoya niyakuba ningaba nokuxolela hayi konke konke uthixo unako ukumvelisela kula matye abantwana uabraham loo nto ichaneke kanye ewe mhlekazi thethani nje ilizwi likathixo ngobunyaniso bomhla wokugqibela isiprofeto singu ukuba mandibuyele nje emva apho komzuzu mandikubonise indlela esinokufumanisa ngayo nazo inqwaba yezibhalo ezibhalwe phantsi apha bendibhekiselela nje kuzo ndifuna kufundela sibe sinye esiphuma masi okokuqala masithabathe masithathe Deuteronomy isahluko esishumi nesibhozo size sifumanise nje emzuzwini nje ukuze phambi koba sibhale apha ukuze ndibe nokunifundela esi sibhalo kwiDeuteronomy isahluko esishumi nesibhozo kulungile masibone ke ngoku ivesi yamashumi amabini isahluko esishumi nesibhozo iDeuteronomy isahluko esishumi amabini
but the prophet which shall presume to speak a word in my name which I have
kodwa umprofeti yena othe wakhukhumala wathetha ilizwi egameni lam endingambuyisela ngamthetho ukuba alithethe nothe wathetha egameni lathixo bambi isininzi lo mprofeti makafe indlalo loo nto uphelile ngaye ngokomoya umphefumlo onayo kuyakufa wona sinothixo omnye hayi othixo xa ke uthe entliziyweni yakho sothini na ukwazi ilizwi angalithethanga uyehova siyakwazi njani bayakuba baninzi kakhulu siyakwazi njani lo uthetha okuya omnye athethe oku njengo omnye uthetha oku aze omnye athethe okuya njalo njalo ngoku khangela siyazi
when a prophet speaketh in the name of the Lord if the thing follow not nor come to pass that is the thing which
ilizwi athe walithetha umprofeti egameni likayehova alabakho alehla nelo lizwi angalithethanga uyehova uthethe ngokukhukumala umprofeti lowo uze unganxunguphaliswa nguye ukuba uthixo akayithetha ngaloo nto ngoko musani ukoyikiswa yiyo kukulungile qhubani nje nilibale ngaloo nto yabona ngoku khangela kwinto esiyo namhlanje umgaqo waphosile umgaqo wamawesile umgaqo wamabhaptisti umgaqo wamapentekoste umgaqo yintoni umgaqo niwufumana phi ndimemana bani na ukuba andibonise umgaqo waphosile ebhayibhileni ndiyakholwa akukho nto injalo ukuba uphosile babe nomgaqo bakhe babambelela kuwolo guqukani nonke ngabayini bhaptizwa egameni likayesu kristu ukuze nixolelwe izono naye nekwamkela isiphoso somoya oyingcwele kuba idinga lifuni ungaphoswa kubona apho sikhoyo sihlobo sikwimeko embi kakhulu yintoni naleyo umqondiso wenene onganakwanga ngoku ningamadoda nabafazi uninzi lwenu kwaye ningabantwana bakathixo musani ungawunaki kumbula ukuba simelwe kukuba sibe sinazo ezi zinto zimelwe kukuba zenzeke ngaloo mhla ngeli lixa siphila kulo ngoku lilo eli ilixa kanye nje phambi kokuza ukamesiya umelwe kukuba kubekho isibhengezo esivelayo siphuma kuthixo mandinifundele loo nto masibuyele emva kumalaki yeyokugqibela itestamente endala kwaye phulaphula koko akuthetha umalaki ngoko siphulaphula koko komzuzwana nje ngoku ukuba uyaqaphela kumalaki isithathu uthetha njengokuba uyesu wathetha ngokuza kukayohane yabonani ndiyakuthuma umthunywa wam ageqe indlela phambi kwam iyakuzake ngesiquphe inkosi leyo niyifunayo etempleni yayo kwa umthunywa womnqophiso enimlangazelelayo yabona uyeza utsho uyehova emkhosi yayinguyohane lo evakalisa ukuza kukayesu waye weza etempleni ngokuchanekileyo njengokuba watshoyo umthunywa womnqophiso ingelosi eyayino entlango ino kunye nabafundi okanye ikunye noisraeli niyakholwa uba wayengumthunywa lowo kuba wathi ndaphuma kuthixo ndibuyela kwakuthixo ngoku kwakutheni ukuze upawulos anikwe isifo ukuba simtlithe emva kokuba uyesu wayefile wangcwatywa wavuka kwakhona emva kwexesha elide upawulos wahlangana naye ubuso ngobuso kwindlela eya edamasko wathi ndaphuma kuthixo ndaze ndabuyela kuthixo upawulos wakhangela phezulu kwakho kukanye okukhulu apho kwalantsikayo umlilo inye uyazi uba ndithetha ntoni na kwalantsikayo umlilo kwaye upawulos wathetha naye waze waphendula kupawulos abantu abazange bamve yena kodwa upawulos wamva wathi sawule sawule undishisela nina wathi ungubani nankosi wathi ndinguyesu ngokuvuka uhambe ngesitrato esilizwa ngokuba sesithwetye uyakuxelwa apho ukubheka phambili nomprofeti onyukayo apho oza kukuxelela uma ukwenze uyabona indlela o upawulos wehla wabhaptizwa wathandaza enkosini wamkela umoya oyingcwele waze upawulos wathi ndibe noviko enyameni endalunikwayo umtyholo isithunywa somtyholo esindihlithileyo oko kufana nokubethwa emva kokubethwa wayesiba ngcono ize loo nto imbethe kwakhona wathi ndiye ndayithandaza inkosi kathathu ukuba isisuse kum kodwa inkosi yathi pawulos ubabalo lwam lukwanele waze wathi ukuze ndingaziphakamisi ngaphezu kwaloo mfumba ezityhilela wayenesityhilelo esithe chatha kunesikapetros uyakobo noyohane okanye nabani nakubo wambona emva kokuba wayesele emkile esithuba mhlawumbi seminyaka emibini okanye ngaphezulu emi ekwintlika yomlilo ethetha naye ngaphezulu kangakanani namhlanje kumawaka amabini eminyaka wayena ngoku usaphila amen wathi ndanikwa ukuze ndingabi nakuziphakamisa ngokungaphezulu wathi ngoku mzalwana ndingaphezu kwenonke yabona ndimbone emva kokuba wavuswayo kwabafileyo ndaze ndathetha naye ndim ukuze ke ndingaziphakamisi ngokungaphezulu apho ndanikwa into ethile yakundigcina ndithobekile ewe Amen. Was by Yanis, Eremsegas, Pulapula Malagi, Gapa, Kumalagi start. Now, if you are commanding an action for Lando Puni, Yakola must kill and go cowless and a Kulung of Matis at Shumel Nine. Spawn a bandy, Sonobandi, Postman on Dow, Yaking a bandy for men who sing of Negandi Kanga Kalaus and Ebon.
Matthew 11.
Matei Shumel Nani, Masbon, Escala, Quat, Cashquen, we years of the Crimile, by Miss Lava Fulba, Cabal Shumel Navavini, Vesugapo, Wire Fulish, and Oxumel and Missinabo.
And now, when John heard that he was in prison,
Ega Loguan, a peasant along the Missilins got Christ, why isn't along the Missilins got Christ to West to Savavini, Bafunba, what to go away now, glows, I on us, in the womb of Usina. Amehlo khosi kaYohane ayefiphele apho ezandle entolongweni yabona. Waphendula uYesu wathi kubo hamba aniye kumbikela uYohane izinto enizivayo nenizibonayo. UYohane wayengumprofeti wayekuba ukuba angayiva le nto ukuba uqhubeka yona. Uyangidazi ukuba ndingubani na yabona. Wathi imfama zibuye zibone nezikhwala ziyahamba. Abaneqhenqa bayahlanjululwa izithulu ziyeva. Abafileyo bayavuswa. Namahlelo onke amanyene. I tell him, Jalo, Itro, hi, Itro. Ite is Qualas Yahamba, Banaka by Sandrula, is Tulus Yev, Abafileo by Bosa, Namaxwe by Snares and Abazum. Nagom Condis, Kangel, Bakon Baba Emka, Uno Yolo Oteaga, Kujagiswandim, Bogu Kangel, Uno Yolo Oteaga, Kujagiswandim. Gamanyamas, Okani, Agabana cloning gum, Uno Yolo Tea, Cabinas cloning gum, Abon.
As they departed Jesus,
Mayemka Abo, what shall our years, what is John, Gayo Yohane? Nine Puman is Yakwan and Donina and Tango, Kangela, from Prophet Mo. Nine Puman is Yakwan and Donina and Tango, Yavain, colonizing the hands of Moy.
Not John.
I will, Anne. Oh, I. Zalan, you are going then. Why are you talking about Ningakali, which is Gabal Lendona Lea. About Tiko Napo, Vesta of Lamaja Bandwan. Home, Salan. Hang on, Gongolis and Sans of Moya Gui. In Golanize and Sans of Moya. Nine Puman is Yakuan and Dona Gordo. Seven Gumdo, Veten, who was Toko Tofona, Omelo Chinga and Pataka being in some Katar to Gel to Bashumela. Yabonan Abubam Batai Toko of Babas is in his own. Banga balungisele abaphumba nginamse intana uyazi ba bachathise abachaba ba baye enkonzweni benze intetho zokungqondo kwaye uyazi zonke izinto zincinane zobusisi yabona akapheke uzi ngekrele enhlangothi mbini apha phandle phambili ethabeni naniphumane siyakubona ntoni umfothile onjalo intoni wayebabuza naye niphuma siyakubona ntoni nakodwa yabe ngumprofeti na phulaphula Ewe yayendithikuni nothe wagqithisa kumprofeti. Ewe umhlekazi wayeyintoni wathi wayegqithisile kumprofeti. Wayengumprofeti ongezelele. Wayengumthunywa weso sigaba sexesha. Nayiphumani siyakubona ntona kodwa yabe ngumprofeti. Ewe ndithikuni nothe wagqithisa kumprofeti. Uba longu lowo lowo kubhalwe ngayo kwathiwa yabona mna ndiyasithuma isithunywa sam phambi kobuso bam esiya kuyilungisa indlela phambi kwam. Ngokukhangela ngapha kumalaki isithathu yabona ndiyakuthuma umthunywa wam phambi kobuso bam.
Watch.
Kangela, ngoku kumalaki isimini mandifunde yena uza kubuya kwakhona. Yabonani yeza imini efutha njengezibo. Yayibonga abakhukumali ewe unamhlanje ke ngoko ndiza ngesitrazi ndibone abantu ungathetha nabo kwaye bayakuhleka bahlekise ngawe ndicinge kwintoni kwaye ngenye imini ndandisihla ecaleni kwendawo etyalwe ingca apha ezantsi ndandithetha nabantu abathile baze basuka nje bathi bahamba babheka phambili. Wakho nje into ethi kum basisisulu sesikhushumbisi iatom kwakamsinya ithuthu liyakuvela ithesa phezu komhlaba bayeke uyithethile ngangawe zilungiselele uphume apho.
Hallelujah.
Ngendingayithethanga loo nto ndiyaqonda zilungiselele bhinqisa singe sakho ndiyakubiza naso isaso sokuba ndibe ndilindile.
For behold, the day cometh that shall burn as
a fire. Yes, I mean if you turn against evil. Bong, about to come on, Labens, bong, bong, now. London can you buy yak by you? Friends, you can don't come cool, Kunbali, come long cool, Sanga, and it's in your own class, isn't it, Sanji? We love Sanji Chaba, little two to us him. That's what Nanzo in the Wednesday got Kaoko could take where.
The day cometh that shall burn them up, saith the Lord of hosts.
I mean, yes, I have Balenia, Utoya, Boemi Kosi, Ingabashielin, Nambuna said. I go on to buy Oxiegelwayo.
But unto you that fear my
Ekuni Navaloika, Kamalam, Ilangalobulu, Isalia, Pumalino Pilis, or my people in art.
You shall go forth.
Near Puman is Joven, Jamankoyana says Stalin, Ymilanam led.
And you shall tread
Nibakov, Levang and Dao, Babaya Balutu, to Pans Pentenders and Yaws, and Gamin and Quenza Ogu, Old Choya of Oymikos, the Puma, Grimilenium, Utu to Lavang and Dao. Kumbulan, Umyalogamos, Umkonjam, and Amyala on a Rebbe, Vox, and Select Masrail, on Gaming Mr. Namasi.
Now listen close now.
Goku Pulapula, Pulapulis, and Goku Yabonan, Yakumela Kunu, Elian Prophet, Ingega Figimin and Kule Gaga over.
Now there could not have been John.
Goku, Lo, Engena Bango, Engek, Obey Sabat, Yelacha, and Swango. What about you take my tattoo? Utumela Mpuna Pamquat. Why we have what long Elia, why Yakuz, Kulusa Indian Pamquam. What a Pamqua by Susan is out of Sibete, Yakutumela Kunu Elia and Prophet.
And he shall turn the hearts of the fathers. What we sell
and Jesus, Bandra and Entries, Bandra and Boys, Chesn't Gizan, Peter Elizabeth, and Ugly Pansy. Who prophetic when alone? What would all are here? Where is Abam Yohan? Inchinom of his own Yohan and then London Tanagan. We as watch over, waiting in a London and Abba, we alone in Tetangai. But you see, one Ayoba, Wangana Bang Elia, Oyagus, Abon, Yangana Bangui, Oba, we are one buying Gui and Gogo is prophet to Saskos again. It's about the land of Tetalis of Dala Abu. But what from Gremin and Kulega and goes by Fike, Yamtumela Kunu Elia. Yeah, now we have we sell Kangela of the Wakala. Increase your voice, Bandwan. Londo into our ends of Kal. Where's the Sa Umyales? Where's the Sa Umyales? Who's the Christian Goku? It's Sala Bengole of Dala, Obawebas is a colo colo of Dala, Evangel of Colo or Sandra Vela. Goku gets the looks of a questini. Why, individuals of Antoine as Buella, Ois, the Pentecost, Umyales of Kal. Goku is an abolitionary status with Manakan Apaqua corner.
So it's prophesied.
Goko a prophet, you the quick clash as Pelom Salonoam in Salon.
Like the 400
Jangama Kulama, never prophet, a Tasanomica, Batisi, the Bumsa Kivela, Yayas Londo, about prophet Babu Koki, Abonakalisa, Umkonjo Koki, Ugu join Amashelo and Baba. Batizani join Mastangani, Izani join Evangale, Izano Bulubenu, Bulangalensa, Zagus, and even Kukula Bulubenu, Sukaweli, Banda, Uzagweli.
Oh, nonsense.
Oh, in fact, Bunatan and Don Bumbaco, Ubauna, the fire Sulin, the Balangalon, about prophet Bob Koki, Bakonakalisa, and Konzo.
But look.
Order Kangela. About Prophet Benene, Salabnian is Vilgatico.
True signs are bring forth.
Imi Consoene, Yak Velisa is Lenianis on Gatico, we band the Lenianis. Why band the Lenianis? Yakam Kelis, Lim Sambunane, we are good to Lini Grand Emissel Kibel. We are by Sale Aventanga. They are good to the same. Ah, yes, when I am Gecko, I'm Gecko, I'm a pest of Bambala, Apo, Abba Colwai, Ikele Nan Gayoan, Lilo Ela Colwai. We are so about Tabata of Singa Apo, Pegapambi, when Zabafun and Gabo, Pegapambi. Yet to our area, Epigan, Quentabala, yet to our Luxia, when Michel Ganoa, we are going to Was one gets abandoned combine. I was out Elia, what Alaban, Eva Cooper, Pinky, Ego Ababu, Ego Zenukayo, Anne Bong of a prophet, Baba Mikondis, and Mikondis, and Mikondis,
and Mikondis. And he promises us,
why was James some condis on Mumshaw Kibel? Himself Kibel of Jackbacom condis, Mikondis on Kashalang.
People don't see
Abandu of a one, Bahamba, and the Betula Pesbao, Oye Gaudule.
Brother, sister, don't join the church.
Let me say this in closing now. If only you have an experience, Vagalo Tile, Musa Comega Londo, Musanu Gienza Londo, Bantu Tandegayo, the Tetanabandu, Yabava, the Kakas, Amashimo Shikula, Amazupaya Impa, Kanyangogo, Theta ngoku kwibandla yabona phulaphula ungakhe theta ezininzi zezinto zinjalo ngabanye amaxesha ukwenzela kubantu abakumhlaba ophaya ngaphesheya
stay with God
hlala kunye nothimbo khangela wakho umqondiso wenene uyakubona uyakubakufutshane kuwe kodwa izigidi ziyakuhamba kanye zivula kuwe zingakuboni xa uyesu ezayo abengamazi abazange bamqaphele ueliya uyazi wabathi inenyukeni kaeliya babengakholwa kuloo mpeketho bathi yimpeketho leyo abantwana benyuka apho kweso sixeko sabo kanye apho wayehlala khona apho wayehlala khona eshumayela khona wenza imiqondiso nezimanga kanye apho kwelo lizwe xa bathi kwavela isilumkiso asimfumani ueliya inkosi imnyuse ngesaqhwithe bayayihleka into enjalo naku kusiza ueliya uelisha ekwanelo mqondiso phezu kwakhe engumzekelo kakristu kunye nebandla lakhe naku kunyuka ueliya kwalo elisha laa mqondiso minye ebenayo ueliya isihla isiza kwenza kanye yona kunabantwana abancinane baphuma bamlandele besithi ngayindini endala kutheni unganyukanga njengoeliya nje yabona bakwenzeka ntoni kwabo bantwana bangenantlonipho namhlanje bayahleka bahlekise musa ukukhathazeka mzalwana umgwebo ujinga esibhakabhakeni khona ngoku ubhalwe ebusweni bayo yonke injalo loo nto umgwebo ujinga esibhakabhakeni yonke ingqumbo kathixo onamandla onke abadela abo balungileyo benokumila kokuhlonela uthixo koko bewakhanyela amandla ako kwabo ke khwebuka musa ukuthabatha imvakalelo musa ukuthabatha imihlali musa ukuthabatha nantoni na ude ube uhlangene nothixo obuso ngobuso ukuze uvumele umoya kathixo ungene ngaphakathi kuwe uya kuyizalisa intliziyo yakho nomphefumlo wakho ngamandla okuthando nokuvutha
God help me to find keep on
dinethe kubandifumane indawo yamphanga phesha yandaweni ithile kwinsuku ezimbalwa ezizayo kwaye kusele nje kubandibone kuba ndingahambela phina ngokulandelayo silinde ithuba elide kakhulu ndilinde ithuba elide ndikhumbula ndiqheba iyadi yam engasemva phaya xa ndandisakha le ndlu ilapha inkosi yandibiza inkosikazi yam yayilila ngoba yayingafuni ukushiya umama wayo yathi mhlawumbi phaya akho mntu uyakumkhathalela ndacinga ndinomama walupheleyo kwam ndandihleli phaa ezantsi ngenye imini ndicheba ingca ndahlala phantsi izwi elicace kangako leza lathi zahlule ukuze ndikusikelele ndathi inkosi thixo ndenze nonwabe apha uyabona ukuba intoni na endimelene nayo onke ezo zinto ziphelile ngumama ubroyce ebuqaqawulini umama ubranham ngomnjalo yiphi indawo endiyakuhambela kuyo mna nkosi umgwebo uzawulintlitha elilizwe ngenye ezimini zikho ezinye izizwe ezingayivanga ivangeli kho indawo nokuba nenza ntoni na ningawalibali amazwi am ningakhe ndivumele oku kuzike uthixo athabathe usiba lwentsiki aze akrole okwezintliziyweni zenu ukuze ningabi nakukulibala ningakhe nikulibale itsho inkosi buyelani kuthixo ngentliziyweni yonke buyani musani ukuthembela kwimihlali ukuziva okanye nantoni na funani uthixo ngako konke okuni kude kubekho into eyenzekayo kuwe ukuze ufune ukulunga ungqale ufune ukuba ngowakwathixo umoyike uthixo ufune ukuphila ngendlela eyiyo yenza loo nto ungakhe uyilibale ngokuba sisekupheleni kwexesha ngoku khumbulani sisekupheleni kwexesha kwaye khumbula oku njengokuba ndivala ukuza kuthandaza emzuzwini
If this tape's still going, hear me, world, a world ago.
Ningakhe nilibale, ndiveni nquba. Kwaye ukuba eli khashe lisaqhubeka, ndiveni hlabathi apho liya kuya khona. Kuya kuvela umqondiso wenene. Mhlawumbi sele uvelile wabe ungaqatshelwa. Umqondiso wenene athe uThixo wahlala enikisa ngawo onganakwanga. Masithandaze.
Jesus of Nazareth. As that great voice spoke down on that day,
yes, you are Nazareth. Njengoba izwi elikhulu lathethayo phaa ngaphandle ngaphesheya kwiveki ezimbalwa ezidlulileyo ndiyiphaa ngasecaleni njengoba ndandinqumla esasigotho ndijikela ngapha komthi waze laa moya wehla unqumla ezoncopho zomthi wathi uyesu wetestamente entsha nguyehova wendala
God on this rock I stand.
Oh, thixo ndimi phezu kweli liwa yonke eminye imihlaba intlabathi ezikayo. Yonke eminye imihlaba intlabathi ezikayo. Kule minyaka yami ngamashumi amathathu inkosi ndiye ndakhwaza kuwo wonke lo mfula.
That message I haven't moved one
inch. Laa myalezo andisukanga nange intshi ukusuka apho ndaqala khona ungubiyalezo omnye nje into enye ndibuyisa abantu ndingabazisi kuvakalelweni kodwa ndibasa kumava okuhlangana nothixo nawokuzalwa ngomoya wakhe
Oh,
akukho nto iya kube ishiyekile ingengowomgwebo kwabawalayo lo myalezo nkosi akukho nto iseleyo ulizalisekisile ilizwi lakho lokuqondakalalisa imiqondiso yomhla wokugqibela nokuqondakalalisa ukuba ngokungena kusilela wena unguthixo nokuba silapha ke kuna xa siva abavangeli abaphambili kwelizwe namhlanje ekhwaza bonke nedolophu entloko yesizwe sethu nezinye izizwe ezinyuka nokoyika kusiwa naxa sivala amadoda abalulekileyo konke ukuya kungena efrance echaza kwangaphambili ukuba isikhulumbiso sokuqala siya kwa eLouisville eKentucky ngamakhulu emayile silitshayele ilizwe thixo libe nethuba lokuva kodwa abavumanga amaphephandaba imihlathi yenkonzo umabonwa kude unomathotholo ube ithwele loo nto akukho kuzithethelela ngoko nkosi wena uthe bonke andinike bona uba ubaya kuza kwaye kukho mntu unokuza engathanga uba amtsale kuqala ngokuba ondizithandazela lo mthandazo ndim lo ndisaluphala ngoku kwaye andazi uba zingaphi na iintsuku esinazo eziseleyo nkosi sisenokuba asisenazo namhlanje kodwa nokuba intona eseleyo nkosi noko kuseleyo ebomini bam owuthixo awunakuthi wena ubuthabathe wenze ukuthile ngabo usenzela uzuko lwakho ndiyazithandazela kuqala nkosi ukuba undiphe intando yakho
Let thy will be
mayenziwe intando yakho nkosi nokuba iyintoni na ndifuna ukuba kutshiwo ngaloo mini xa ndiya kuhlangana nawe wenze kakuhle nokuba kokukhulu okanye okuncinane nokuba kuyintoni na kwintliziyo yakho enkulu ngobomi bam nkosi ndimlo thumela ingelosi nelilahle lomlilo icoce imilebe yam indingcwalise kosi ukwenzela into enkulu ethile elungiselela ukuhlitha ihlabathi masibe lilizwi likhwaza intlango ngenxa yesono lungiselelani ukuhlangana nothixo eli bandla lincinane aba bantu beza umhlanezolo beqhuba amakhulu emayile wena unginaphakade nonothando olungalibali senzo thixo kaabraham isaka noyakobi wena omvusayo uyesu owafileyo abe ngoku ehleli ngasekunene kobungangamsha phezulu thixo ohleli ngaphakathi kwinyama sikelela abantu basikelela egameni lakho banga bangahlala bekhumbula bazi ukuba kukho umqondiso wesiphelo ndiyathandaza uba ubaphe ube benze babe ngabazuza abanye emsebenzini wabo nokuba uphina apho bakhoyo kwiimbombo zesitrato kumaziko okuthi amafutha okanye nokuba uphina ukuze bangcine kwiivenkile ezithengisa ukudla nakwiindoda ezisawubisi nokuba kwintoni nankosi ukuba kukho into ethile esiyalo entliziyweni yabo bangalingqina banga bangaphila ubundlalo ukuba nobuthixo nobungcwalisekileyo ubomi ngokude babe ziincwadi ezibhalweyo ezifundwa ngabantu bonke thixo silela abafazi bethu thixo ndiyathandaza ukuba ubenze bahlambe ubuso babo abo bangenzi njalo bathabathe laa nto yokuqaba ubusoka izebhele isuke mababe nokufaneleka obukristu kunye nomoya kathixo phezu kwabo ngokude bazi ukuba abamele ukunxiba ezo mpahla zingcolileyo bazinxibayo bakhulise iinwele zabo ngokwamanenekazi ngokuba kubhaliwe ebhayibhileni liyathandeka emehlweni wenkosi elo sebe elincinane liyakuphepha yonke loo nto izange emihla yokugqibela liyakuba lelisikelelekileyo phambi kothixo njengoba umprofethi wakucela kwangephambili oko thixo siphe akusekho nto yenye ndinokuyenza yendakhwaza ngezwi lam unyaka nonyaka nkosi kwaye ngaphandle kokuba wena wenze ngoku akukho nto ndinokuyenza ndiyathandaza ukuba wenze ngokwakho kwaye ndiyazi uba uyakwenza ngokuba wathembisa elizwini lakho kwaye nako apho ndimi khona ndinokunginela kuphela nkosi kwaye akukho mntu unokuza ungathanga wena umtsale kwaye bonke anikise ngabo ubawo bayakuza ndinaso eso siqiniseko sokuba ilizwi lakho liyakuhoywa sisikelele nkosi ukuze kwakukho abo apha baxhomeke kuphela ekuziveni mhlawumbi baye bakhwaza bathe mhlawumbi banawo umoya oyingcwele okanye asinakuyibala loo nto nkosi ngokuba sibabonile abantu kwimidlalo yebhola bekhwaza babonile abantu kwiindawo zokuzonwabisa zehlabathi bekhwaza babonile abantu besonwaba ngokude bakhale bakhwaze emgangathweni bedanisa nazo zonke ezo zinto asinguwe lowo thixo kodwa ukuhlangana nawe nokuthetha nawe nawe uphendula nanto into esiyifunayo o ndiyakuthandaza thixo ngaokanye lo bawuthumele lo moya uyingcwele kweli gumbi kule ndawo incinane ithobekileyo akukho ndawo ifanekileyo kuleyo kuye yokuba eze kodwa ndiyathandaza thixo ukuba ngendlela eyakho uba umthumele ehle kanye angene kweli gumbi ahlabekise imiphefumlo njengoba benditshilwe emzuzini odlulileyo nkosi mhlawumbi ndibeke iziqhubekiso endleleni yomntu othile malunga noku ukubizela eziqhuqweni kucengwe kunyanzelo yabantu babenyuke ukuze xa sibuyayo kunyaka ozayo bafumane bengabantwana besoka ngokuphindwe kabini kunokuba bebenjalo ekuqaleni kwethu bangathini ukuza ngaphandle kokuba ubenze baqonde ubenze bahlabeke umoya oyingcwele omkhulu kwaye ndiyakuthandaza nkosi thixo ukuba ukuba indoda nokuba ngumfazi inkwenke okanye intombazana engaphakathi kwesakhiwo ngale ntsasa ukuba umoya oyingcwele wanga ungeza nangako amandla okuchukumisa ngokude inyembe zihle ngezizele zabo zichaphazele emphefumelo wabo nkosi ukuze ngokuvela ebunzulwini bentliziyo yabo babe nokukholwa bamkele ukristu siphe oko nkosi baya kuswela siguqo umphefumlo wabo uya kuba sisiguqo sabo siphe oko nkosi ukuze babuye ngentliziyo ezeleyo beze kuwe bathi ngoku ndifuna ukubhaptizwa egameni likayesu kristu ukuze ndixolelwe endiguquke kuzo izono zam siphe oko nkosi bazalise ngomoya oyingcwele siphe abavangeli ehlabathini namhlanje ingengabo abanyanzelayo batsale benze abantwana bemvaba zobuhlelo thixo zivelisele abantwana yiba nabantu nkosi abayakuthandaza ndicinga ngendlu kakorneli ayizange loo nto yenzeke kwintlanga ngaphambili kodwa babezila bethandaza yazi yathi laa ndoda yakwathixo laa mprofeti emi apho wathi esathetha laa mazwi umoya oyingcwele wawela ubabeliva ilizwi thixo siphe olo hlobo lwenkonzo wathi esawathetha laa mazwi upetros owuthixo babesele belungile babezila babelindile babenyanzekile babengalindanga nje babelinde de abo bapostile babelinde ade uthixo ehle phakathi kwabo kwaye babenokubona bathethe naye baphuma benentliziyo ezalitshisa ihlabathi lalilahle babenobuganga bazibema phakathi kwendawo ezazinokuthetha ukunqunyulwa intloko yabo kuzo bathi ngaba kulungile ukuba siphulaphule nina okanye imbutho yenu okanye nina hlelo lemvaba yabantu kungenjalo simamele uthixo ziboneleni kwaze kwathi kanye nje ukuba bayekwe bahambe baphuma kanye nje bashumayela igama likayesu kristu kwakhona ow thixo siphe oko nkosi
Raise up this one that you're speaking of in the scripture.
Mvelise lo uthetha ngaye ezibhalweni ukuthi mthambise nkosi ngiyambiza mthume nkosi. Oh thixo inhliziyo zethu ezilambileyo ziyakhala.
Send him Lord. That'll return the people back.
Mthumele nkosi uyabuyisela abantu kukholo lobawo kwakhona. Uyakubasusa kwaba nodoli bobuhlelo bangenise kumava wenene kathixo njengokuba benzayo ngepentekoste ibandla lenene kwakhona livutha ikwana loo myalezo ukholo olunye imfundiso enye ibhayibhile ekwanye uthixo omnye ukwana loo miqondiso sivelisele umprofeti nkosi philisa abagulayo phakathi kwethu namhlanje nkosi ukho abo balapha abasweleyo ndiyabathandazela bawo kudala ndilindile ngale ntsasa yaye kukho abo bahleli apha ngobunye busuku xa umpostile upawulos washumayela ubusuku bonke umfana wawa kwelo gumbi wazingenisa ekufeni wayesindwe bubuthongo wayengazimisele kwenza njalo kodwa wehlwa bubuthongo waze wawa babe ubomi bakhe buphumile waze umpostile wathandaza ubomi babuyela ngaphakathi kuye kwakhona o nkosi thixo baninzi apha abathe behlwa kukugula kwaye ngeli thuba silinde ladele lidlula ixesha lokukhupha inkonzo baninzi abo bagulayo
oh god let that power That Holy Spirit.
Oh, Tico. Magati lo mandla la moya ngwele uzabuqwe kwintsika yomlilo. Uzibonakalisayo azazise baungloha nguye. Kwaye siyakholwa kuye. Makahambe wonke umuntu olapha namhlanje aphilise abagulayo azalise ngomoya. Aphe inhlangulo ngayo yonke indlela.
Saturate our hearts with faith.
Zizalise kanye inhliziyo zethu ngokholo, Thixo. Ngokholo olungaqiniyo, ngokholo olungenzeleleliyo, ukuze sibe no itho inkosi.
Rain it, Lord. It's your people, your message, your word.
Abantu bakho, umyalezo wakho, ilizwi lakho, izithaka zakho. Kwaye umtyoli akanandawo yakubambelela kuthi. Akanako nokushabalalisa xa lo mnquba uthatyalalisa. Kuba ukuba lo mnquba wasemhlabeni uyakutshabalala sinomnye osele ukho ulindile. Akanakusenzakalisa kuba yonke into lutshaba lwethu ilutshaba lwakho. Kuba singabakho sithengwe ngexabiso legazi enqabeni likaYesu. Ngoke nina zidemoni zithe zabopha abantu ngokugula. Yaniyalela egameni likaYesu Kristu ukuba niphume kumntu wonke kubo. Njengesitshaka sikaThixo esibanga elizwi ukuba liyinyaniso bayekeni.
You have no rights ever thank
you. Anina gunya yonke into enanibune bango kuyo yacinywa eCalvary. Wena kubasaba bamba. Ngoku Thixo ipha yonke indoda nomfazi kwenko kanye intombazana elapha ukholo lokukholwa kulonto. Ilizwi lithethiwe. Ubani the kule ntaba? Unguleka. Ningathanda buza enhlizweni yenu. Umthandazo wokholo umsimisa ogulayo. Nifumene nisifelayo. Yayazi loo nto. Nalo elo themba liqinisekileyo kuThixo. Ukuba sinokholwa ngokupheleleyo. Uba uThixo uphila ngaphakathi, ndiyakholwa iloo nto kwaye ndiyazi ukuba loo nto injalo, Nkosi. Ngoko siphe lona namhlanje ngenxa yokugula nosindiso. Ngeli thuba bendimele kukuthi usindiso kuqala ukuze kulandele ukugula. Siphe oko, Nkosi, kuba umphefumlo nguwona unexabiso kunomzimba. Kodwa abo bathi ngamanye amaxesha umphefumlo wabo usindisiwe ukuze lo mzimba amdala ube usengokasathane kwaye uyazi uba uya kuthabatha ekupheleni kwexesha. Uya kuwuqumza ubuyisele zide izinambuzane ezincinane zomhlaba nezirhubuluzi zingene kuwo ziwudle uphele. Kodwa kangeka uchukumise la mphefumlo kuba bubutyebi obunqabileyo kuThixo. Kwaye kwabo bomi njengoba uphuma kwigazi ubuyela kuThixo wanikisa ngabo uya kuvela kwisidaba sexesha esilandelayo bunomzimba omtsha angasayi kuza uchukumise usathane. Obungasuka kuze ubudala okanye nayo nantoni na ukuchukumise. Uyakuba ngumzimba obuqaqawulo. Khangele kuloo nto, Nkosi. Sikelela abantu bakho, bangabakho. Ndaye ndibanikela ezandleni zakho oku ndicela egameni likaYesu.
Hear ye this day, I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have given great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about.
Glory.
Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things, and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taking place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence, for I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Pray.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say, thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thy heart. Thou art in a time of need, because thou needs the leading of thy spirit in this day and hour as never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world, but I say, I have ordained thee from the foundation of the world is gold. Let's drag me to my lost sheep of Israel, for they require time, and I have given thee that sign. I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word, for I say my servant broke the word of life the way that I would have him to, for I have anointed him with clay for this purpose, saith the Lord.
That is not my word. That is his word. Do you not understand, Francis?
Kangelani kwa intona yenzekayo. Ezinye izinto ezibhalwe endizibhale apha phansi andikhange ndizithathe kwa ukuzithatha. Suke ndidlula ngapha yakwazo kanye. Bendikhokelwa apho ngumoya oyingcwele. Yabona? Ezinye zezibhalo andikhange ndizithathe konke ndisuke nje ndidlula ngapha kwenye into ngokupheleleyo. Kwathi kanye thube ndeva into efikayo ndaze ndajikela ngapha ndayifumana uba yiphi na.
Spirit speaking
ngoku. Oh, bantu, tembekani, nyansekani, musani kuzama ukuphumla phezulu. Yabona nikhangela into ethile enkulu ebengezelayo. Ngelithuba bonke baprofeti, uDavide, watsho ukuthi ekuzeni kwenkosi, yonke intaba iya kuthotywa, indawo ezimifula ziya kunyuswa. Wathi intaba ziya kudloba ngokwamaxhama athi amagqabi akhwabe izandla zawo. Kuba babecinga ukuba iya kuba yintoni loo nto abantu xa uYesu wafikayo yajika yayintoni umshumayeli wakudala othobekileyo owayengenamfundo kwiminyaka elithoba kudala wayengena intlango hayi ukuya kuqeqeshwa ngumntu koko ukuya kuqeqeshwa nguthixo waphuma wema enesiqwenga sengubo yegusha azijijele ngaso enoboya wonke ebusweni ekhondi wonke inwele zijinga zibetha entanyeni iphila apho entlango ngenkumbi ntethe ezo iinkumbi zasendle nobusi bethuba wayehlala entlango weza wema eludakeni olunxwemeni wavakalisa ukuza kukamesiya kwaye umesiya wehla kanye indoda eqhelekileyo phakathi kwabantu waze wabhaptizwa yaye bonke abaprofeti bavakalisa ukuba yenye ezona zinto zinkulu zakhe zenzeka kwaye yayiyiyo yabona bakhangela into ethile enkulu ebengezelayo into eyayiza kwenzeka.
Yabona
umoya oyingcwele awukhazi mli uqaqambile ukhazimla kwehlabathi ukuqaqamba kokathixo qaqamba phezu kwam nkosi ngumthandazo wam lowo ndithobe ndihle ndithabathe undibumbe undenze moya kathixo ophilileyo hamba ngokutsha phezu kwam ndibumbe ndenze undenze ndibe ngowakho nkosi ndithabathe nje ndiwuqaphele nje ukuba laa moya kakristu hambahamba kuso sonke esisakhiwo ngale ntsasa.
The God that will judge the world is right here. Uyakweba ihlabathi ulapha
khona ngoku ndiqiniseke njengokuba ndimi kule pulpiti. Kubekho ukungqinelwa kanye kabini kathathu kwaloo nto ngelizwi. Ngokuchanekileyo njengokuba yatshoyo iBhayibhile wawuva uthula ngelo xesha emva kwaloo nto. Kube kanye kabini kathathu yonke into ekulungelelwano lokomoya yonke into ekulungelelwano lwesibhalo.
Oh,
vulani iintliziyo zenu niqonde. Oh, elinjalo na ixesha yintoni enokwenzeka ngeli xesha.
They were in an upper chamber all with one accord.
Abe kwigumbeli phezulu bonke belinde ngamxhelomnye kuba balindela enkosini bayakuhlaziyeka emandleni bayakunyuka ngamaphiko ngokokhozi. Ungenyuki nje uye phaya uthi nkosi ndicela uxolo ngezono zam ngoku ndamkela ngokholo ukuba ndinawo umoya oyingcwele uhambe umke. Abo balindela enkosini iveki intsuku nokuba intoni na bayakuhlaziyeka emandleni bayanyuka ngempiko ngokokhozi bayakubaleka bangadinwa xa behamba bayekudinwa ndifundise enkosi ukulinda ndindela enkosini imini nobusuku ngokuthe rhoqo uana wayesetempleni njalo ethandaza imini ebusuku ekungenisweni kukayesu wayengene impama ehamba kwesi sakhiwo wajikeleza umfazi oyimfama wabeka izandla zakhe phezu kwakhe wadumisa uthixo ngokuba kubumfama bakhe benyama emoyeni wakhe wachukunyiswa ngumoya ukuya kutsho kuloo ndawo wayemi kuyo apho usimoni wayemlindele ngaphakathi kwigumbi lokuthandaza phayangasemva wayesazi ukuba wayethengiswe ngumoya oyingcwele kuba kasayi kufa ixheko elidala lama-80 selisondele kuma-90 eminyaka obudala waye wayexelele abantu ngokuphandle andisayi kufa ndide ndimbone umesiya wathi kanye ngalo mzuzu usana oluncinane oluyinkwenkwe wayeyintoni yena wayengengomntu udumileyo bathi bonke abalindi beme benika imbeko xa kwamngeniswa umesiya esongelwe kakuhle nangokubekekileyo emhle eqholiwe wafakwa amavumba amnandi njengentsana ezasiza ukusikelelwa kodwa umama omncinane okwakuthethwe okubi ngaye wathi wawube nosana ngaphambi kweqhina elingcwele lomtshato esongelwe ngamanikiniki wamalapho jokwe izinto zedyokwe zizo esongelwe ngazo bahamba benyuka isakhiwo wabe wonke umntu emele mgama kuye kodwa nalo elo quba lincinane elo qela lincinane uana ingomnye omnye ngusimeyoni esihla ngomdla engazi ukuba wayesiyaphi na waphosa amehlo akhe kulo waze waphakamisa izandla zakhe wathi nkosi indule isitaka sakho sinoxolo ngoku ngokwelizwi lakho uba amehlo amalubonile usindiso lwakho yabona kwakungekho nto ikhazimlayo yayikukuqaqamba kwaye nakubeni kwakuthethwa okubi ngaloo nto yayingumqondiso yaye namhlanje umkhonzo kuthethwa kakubi ngawo awunamntu usebenzisana nawo kuthethwa kakubi ngawo ubizwe ngayo yonke into kodwa ungumqondiso ongaqatshelwanga umqondiso ekuthethwa kakubi ngawo ibhayibhile yathetha ngaloo nto umqondiso ekuthethwa kakubi ngawo masikhumbule oku njengokuba seluhambeni lokugoduka ningaze niwuvumele ukuba lo myalezo ufe ezintliziyweni zenu nokuba nenza ntoni na ningaze niyenze leyo into ingani ngawo lo imini nobusuku nize nithandaze imini nobusuku uba uthixo avelise ingqina lakhe ngoku selilungele kuba ndiyakholwa ukuba kwakamsinya ixesha alisayi kubakho siyeza njani uya kuba nini mzalwana uBranham andazi mhlawumbi namhlanje kusenokuba ngomso ukuba ukho namhlanje ndiya kube ndikukhangele ngomso kwaye kusenokuba kulo nyaka kunyaka ozayo kwiminyaka elishumi mhlawumbi kuma-30 eminyaka andazi uba kuya kuba nini nangoko kodwa ndithetha ukusukela ngoku ukuya phambili hlala nilungele wonke umzuzu yaye ungathathi nje into ethile eqhelekileyo ungakhe uyenze loo nto ungakhe uphumle emini nobusuku ude ube uthethe nothixo yigcine ekubeni ngoyibaxayo musa ukuphatha uveliswa imihlali ungayenzi loo nto yiloo nto engenisa ubungaka ubundlavini bento yenze abantu bawoyike yabona kungenxa ubundlavini bokuyibaxa ungakhe uyamkele loo nto konke konke hlala apho ude uthethe nothixo ngaphaya koko ngumphefumlo wakho aye nguwe uyakusithela inaphakade lakho ngaphaya funeka ke uqiniseke ukuba awubambi nje izandla ucengceleza umgaqo okanye wamkele into ethile ngokholo nje musa ukwenza loo nto thetha nothixo uthixo makathethe nawe ukhangele ukuba kuya kwenzeka ntoni nakuwe yijonge iminqweno yakho noko kuya kwenzeka ngoko uyakwazi ukuba uthethe nothixo na okanye hayi uyini abakholweyo kuye ngale ntsasa uwe wena ndi sethe malunga neziguqo uyayazi indlela ababeyenza ngayo loo ndlela ebhayibhileni bonke abakholwayo enkosini bonke abakholwayo enkosini babhaptizelwa egameni likayesu kristu ukuze baxolwe izono zabo ukuba uka asikaze sibe nokubizela ngaphambili esibukweni abazange benze abantu benyuke xa usenza loo nto ufumana yonke into le nangomfo inyuka isiza esilingelweni ekhangeleka enenkani aguqe ngenxa yokuba umntu othile uzame ukumfumana uba nobunzima obuphindwe kabini bokuba ungaphinda umfumane kwakhona yabona wenzani ke ngoko ufumana yonke into ingene apho kwaye uyesu uthe bonke andinike bona ubawo bayakuza kum hlala nelo lizwi uthixo nguye okwenza okuseleyo kuloo nto injalo loo nto nguthixo okwenza okuseleyo kuyo uThixo anisikelele ndiyathemba ndiyakunibona kwakhona ngokuhlwa ndiyathemba ukuba mntu ngamnye kuni onako ndiyazi ukuba abaninzi benu baye kuhlala apha bekude ndiza kuhlangokuhlwa ukuya kuphulaphula umzalwana wam ukuba kube yintando kathixo and funa we tabata maybe in Yalazo Yak. Umzalon never window, I look Leia what Tiko Quay and Yaz, Yaz, and him by Shumail and Yaz, but of Vela Pina, Vela and Moen Fusian Yak, Yaz Lord. By Umzalon never, Jangoba, White Chilong, whom you will get to Valalante to a city, Dakan, a Pumland city. Can you mean in Yakum Baptiza, Ekamin Likayesu? Dan Chilo. Uba and Abona Yense, no temper on Kuy and Az Bakba, Angaz Aini, Kwesbonba, Angaibon and Genen, Amefa Kanga Fuleg, Angayam Kel, Nali and Dana Kailaiban, and Katasig, Lam Sumailom Wisile, Uzak Yuri, Nanke and Sanch, Umum Selwalumuba, Ez Zegangako M 17, Kangangoka no Panako. Ekumyalezo uyakholwa kuThixo. Ndiyazi ukuba xa ndiva into ethile evela kumzana uNeville, ndiyazi ukuba iyeyenene ivela kuThixo kuba ulolo hlobo lwendoda. Ndizibekile izandla zam ezitshefu zenu zilapha sezithandazelwe. Ndithemba ngamnye kuni uyakwamkela intshikelelo evela kuThixo. Ndithemba ukuba uThixo usentliziyweni yenu. Asize apha ukuza kufumana intshikelelo evela kuThixo kangangokuba sisiza apha yonke imihla siphefumla sifumana intshikelelo ephuma kuThixo. Into esizela ukuyenza apha kukuza kulungiswa sicotyulwe, ukuza kwalungisa iintliziyo zethu nokuza kuba phambi kothixo nokuza kukholwa kuthixo ngeentliziyo zethu zonke. Nilikhumbule ilizwi lenkosi ningalibali, ningasileli ukukhangela ngaphaya kumnkonzo wenene othunyelwe uvela kuthixo. Ngoke ndiza kuyibuyisela inkonzo kumzana uNeville athethe nokuba into yonanqwela ukuyithetha.
I am telling you, I've known that God confirmed what we expected in the first of the service. As I look across this number of faces this morning, I know that it has been well that you have been here. And it has been good that I have been here. And I was supposed to be here, and you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled, if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this, and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates for baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith is never worth... Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen. That's
through right. Obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning that's here that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something. If you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant it.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it? To be one of His and to be according to His word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important message, which I believe, because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so. I most gladly will give place to it. just only at his word, whatever he feels. But he has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
Kwaye ndiyayithanda loo nto, ndiyayithanda loo nto, nene. Yaye apha umzalo Neville nomzalo Higginbottom, umzalo ndiyakholwa ukuba ibingumzalo Frank, bengavakali nokuba nguye othe wakhupha umyalezo phaa emva. Obuvela kuThixo, loo myalezo sihlobo ngenene ibivela kuye, nabani na unako ukutsalwa komoya uyayazi loo nto. Kodwa nantsi into ekuyiyo, yes, ndimthanda kakhulu umzalo Neville kangangokuba ndide ndicinge oku. Andithandi ukuthetha nto ngaphandle kokuba ngenene ndibe ndinento evela kuThixo endinokuxelela yona, yabona? Kwaye ndine oku kwaba sentliziyweni yam malunga neentsuku ezimbini okanye ezintathu ezidlulileyo. Ndaze andabi nako ukukhangela kakhulu kwade kwaphezolo. Ndathabatha izibhalo ezimbalwa ndazijonga. Naso isizathu sokuba ndibe ndiphaka. Usukile ezandleni zam ngoku, yabona? Nokuba nenza ntoni nangawo, oko kuxhomekekile. Iya kuba nini? Yabona kodwa usukile kwezam izandla. Umzalo uNeville kunye nam silolo hlobo nje. Ukuba ndifile ndeza apha nje ukuza kuthetha ngelinye ixesha kubekho into ethile enjalo umzalo uNeville enomyalezo ovela kuThixo, ndingahlala nje phantsi ngenene. Ndinganika indawo umyalezo kaThixo rhoqo, yabona? Naye yiloo ndlela esenza ngayo omnye komnye. Naso ke isizathu sokuba ndithi ndiye. Ukuba uThixo akandinikanga nto ke ngoko mhlawumbi uthethe nje. Yaye ukuba uThixo unike umzalo uNeville into ndilapha epulpitini kusasa. Cawe ngokuhlwa ngecawe nokuba nini na umzalwana angathi nje angumzalwana kangako angeza kum athi mzana uBranham ndiyakholwa kuwe ukuba usisicaka sikaThixo kodwa inkosi isandula ukundinika umyalezo ungayenza loo nto ungeke ewe ndenza loo nto nam kuye ukuba ebeza kuthetha ndize ndithi mzalo uNeville ungakhe undixolele uThixo undinike umyalezo ndimele ukukuxela abantu khona ngoku kwaye umzalo uNeville angesuka ngoko endleleni nawuphi na kuthi angenza komnye. Yabona nantsi indlela esenza ngayo ke ngoko ukuba thina andinanto iyethile ngoko. Ndiyakuthanda nje ukumva eshumayela ndibe bangathi ababemvile ngokuhlwa kwexa epheleleyo onjani ukumangalisa umyalezo ndiyakuxelela ungqinelene kanye noko bekuthethwa ngentsasa. Yaye bantu ndiyanixelela ninelizwi elaneleyo likaThixo kangangokuba ngokuqinisekileyo nimele ukuphila kakuhle nilunge uThixo anisikelele ngoku mzalwana Neville.